Mwabuga, bensuma, ndiri kumene kubago kuno chifumo chino, akuziba, ikubona ndi mionyonse. Ikuchoma kuti mwami ulandiswe, sunu, ikutupa chumvule chineni, ikuti takukapye maningi o kuno muchikombero, kuswangana wa chifumo. Elyo linotu, ndashoma, sena kulibana, sena bana bamwayisigwa o kuya, kumakilasi abo, mukasinabe, ndabona balumbwana bamwi banini. Elyo ndali kuziyapo yo kuti na, bamwayisya makilasi kujogera. Mumasena abo abo amwi ogya munganda yabo ya chikolo cha Musondo. Lino amundikombere ndichisimuse zomupati mwelelede ikubamba ikusiku kwa inda kabela ndelede kuubamba sunu eliyo mbungano ayikombe ndichisi ndichisi muswangano obola unoli nkogya gu Iron Curtain mu German eliyabobo kutwebwa anini eliyo amundikombere. Elia bobo ku tulakonja ikutalika mponya au mubwa ya kusobani na kriketi mu German. Elio Hitler njaga panga utanabu yonkondo usinabu pati bubotu mwenjezia ibantu bali ziulu zirilusele alimu tulakonja mububelesia wa masigu alikumi buto nkomega. Elia bobo tulangila yotalika uya ponya au elio mpao uya ku Lasalle, Lorraine, France ikutobela mpao u Berlin ujogela. Ndamba Berlin agati kagogo a France. Pao tuwa jogela mwamina wanda muswangano wabahi minizmu pati mwikago ikutariga. Ndiye ya wasanu waisambomwe wajiroba warusele wafuga kibera jangu mwikago muswangano wabahi minizmu pati ku mbungano ya Swedish. Eyo mpao mba baboze mwamibanu ibaswa uchikago jisi muswangano wabahi minizmu pati oyo wakari kubola. Itobela magankilo matalikilo a wiwi na umatalikilo a twi mbogo bede mu Sweden. Ero ndi komene logo ikuziba kuti usala ikwapo pali ndima kubora wakali wabusena mabuzuwa alimwi chakumaninina ndakakondwa ulijejo pere ndelede kuti ambweni ndiunke gokuya na kumusanga wakuno lino amukombe kuti mwami andisololele ibuyo ogo jikamina ubusena ogo ibuntu unji kovyo futurwa ajibotu yoyitwa ubwami bwaleza lino bajisimuswangano wabayiminizi mupati kutala ogwe elyo balo mu Sweden alimwi wagamba kuti inga kwakuba abantu bali ziulu ya makumi obiro abosanwe makumi otatwe abosanwe mboti yotalisye muswangano wabayiminizi mupati alimwi bunji kwabo mbantu batana futurwa. Eyo mpawo kumusanga okuno mu Germany bajisibwa ya misobano elyo linjisya bali ziulu zililusele mubwini sebo mu Switzerland ogo otoka swakuswa pokajisi muswangano mubotu okuya alimi bunji wanu amweni tamonahwa imwami wakatulongezi yanguso gajisi basanduki bali ziulu zili makumi osanwe mu masiku osanwe Zurich Switzerland. Elya bobo mukasu jakshula bunji wanu mulimuzi wa Methodist mulombe wa mudala Bob Shula bali mu Belfast lino alimi ibamba kuti bali mukupinda muna mbuyobosena okuya umakani mabotu alimi nokuba ikupati iwinda Pilgrim wakajisi mumuswangano wakwe Jack mulombwana mubotu muneni uzwidelu sinizyo yandisyo alimi uli sinizye uli ngao ikusira nishoma kuti mulanda wa mwami mupati. Elio atumukombe mukwesu Shula elio Jack Shula Jackie MacArthur awalo langwe mukwesu Jackie MacArthur mugamba usimupati awalo alimi ogo bantu basimbungano bagamba kuti ndikupulusyo lupati oro lwakasola kuma Iron abobo tuli ikunka mupairo abusuba wabaabo abo balumi wabiro mbalumi banini kunsi ikutandela makumi one ndayera na kunsi mikwashi azimwezimi abamayi babotu bamakani mabotu batomede alimi tulabayanda elyo lino ndagomba kuti mutakandirobi ikutikuti leza akandilekele kubamba muzezo ululeme chakufamba ulezi ndi aho mpotazi nzila yakunyonena sena mukasika ikale mumasenayo ndashoma Paulo wakasika mukusena obo chindi chimwi sena taka chita akali akati gatu zila tobiro elyo jindi nagali iwiya okuya ba wakabona angelo muchilengano oyo wakamwambira bola ku Makedonia abo mwami uji jisi angelo wagwe. Saa, tajisi, utinanda kunjabu yoguba, muli mubombe, mumoyo wangu ujatikizi anchiyo, muli Paulo mwagabete. Edo lino sunumasigu, amuyeye guswangana, wamagani mabotu ogunu, ujigombero, bantu bonse gazwa. Nyebo, nomuli, urosveo, ngeanda, igwa mbaura, umbungano, yamu yangu uchugidi, sunumasigu, wamaola, 7:30 usigira, 9:30, guli yamu wesu, kebo. Nari iguno, bola, zindi, siobilo ogunu, ilompao mwaru mibotu, ulibobo, ilu wagatuma. Ilu mwesu, kebo. Mwomba na mbotu logo, mwesu, yebo, nirima simpe, mwuri sibele ne, mwesu mbotu logo, alimi, inga semu tola ansi, ibu yo, mwuri bobo. Amugombe, atala azu ntuzionsi, amugombe, agugomba kutileza, agatupe, imuzezo, ululeme, wagubamba. Lino gatana taliga mwurumbe, wamaga ni mbotu, tujesi jifumu, notuere degutula, panabaninu, ilundigisi, mwomba na munini, oguno, wagutula, awalo, umwami. Ino, zindi zinji, mumambu ngano manji. Sena mwini widega botu, usule ogo, iguti, mula gonja. Saa uliga botu, haya mafani awa, ndibu yo, togonji uli mkwa, iluago, pepe ejo, eyo jiriga botu. Ndayo wa, njo pengana, kagunjina, njiyo. Abobo, ibana, banini. Zindi simui, balabasa nsaila, mumbu ngano, jindi, noba jiriba kwanda, maningi. Eri omubini, ejo jiswa kumbugano ega tori, binda, mbugo ma, bana banini, na, waba patizia, mbulimbo babaita, jindi, noba jiriba rumbana, banini. Imbugano ya Methodisti, ega jireta, wabatizio watwana, asinji, alimu ndi eguti, zinji zimbi, ndi eguti, ndoru indano, agati ga Nazareth, a Methodisti, ya mshubuhaga indi, duagari wabatizio watwana, eri ompao guzwa, igunini azimu zimbi. Pere, ufumbanzila, tajiwe, Sae kuti gigisi magani, ilogo, kambo agwalo, ndiye kuti gali vali, yega kusia juntu yonse, ponya oguya, uli yonse, janchijo, mbombo, kambo jesu, wagafwa, oguya, igufutula, panaba nini, agufutula njiga. Ili umana munini, hajiwe magani na, mshawonzi, uwamuzari, mwajisi, obo, mwarisi zibi, eyo tajigonji, iwamba, Rwanda, rujironse. Kambo bulabwa jesu kristo, bulamu salazia, wabona, Alimi o ingu gabeleri waleza Oyo gusia jibi janyiga Oyo mkwanda atagonzi kwe mpa Tazi mbo kwe mpa Tajisi tuambo Tuaguba wano Iruwa kwe mwini Tagonzi kukwambila igambo chali wano Peleleza wakamutu maano Kabela bula wabwa Jesu Kristo Bula musalazi ya jindi nchijonya ejo Chabola mwiniga Eri mwabe de kusigila wasiga ajimu Yaguli kuhirila tuambo Awo ulizi bubotu Agubi Eri mpao Eyo nchajita were dewe mpa, kulijejo, nchazi kuti wagarubizia. Mbombobo, abobo wamibabo, balaba sansaira, akuea kuti tabainki kujuru. Ede kulingi isyo, eyo yamba kuteti, utina mkwanda, wakasi yoro kubasi yali, balamu ya usalala. Eyo mkwanda, yonka kujuru. Pere, iuti talibobo, unyina kulingwe, mkwanda kuyo, unyina alimbi, obo mburubizi nchobeni. Nduanda nunzi iluligo, na mbazi yali, balamu ya usalala. Oonsi, piyanda iwankwela, alimi, mkwanda, usiyabwa mzila njionya. Abobo, boonsi, basiyabwa mjibi, ubamba mumirandu, ubora mnyiga, wamba bubeji. Obo, mbobo ambe, waru kwaro, uwanchijo. Abobo, elio mpao bulo kwa Jesu Kristo, ulasalazia, akubamba mulungo, wajibi, gumwana oyu, iutina wafa, ulaunkachoveni nkonya, iwusichu iwaleza. Ikutina wazora kuzwa kubaziari, basi sibi maningi, bali mwenye, kusigila wasiga ajimu, jaku hili ya tuambo, au, hazi ibubi abubotu. Ilo mpao, ejo, mchajita, kuzwa wawo, wede kujatua, ulijejo, wede kulomba, iwe mpa, iwagwe, mwini iguzwa, wawo, uyabuya, eleji ndi najiri mkwanda. Lino, nzira mbotu sola, gutobela, oguno kujikombelo, mbobu sena bolike mwenyiga, ogo, kweunka, ndagamba uganjisu, oguno kujikombelo. Kambo e nimbungano yesu, ilu tukambao ganjisi ogunu, iguwika iwantu mwenzila isolo gede, mamalumi, bamwi, mamungano, abo, balaga mbao ga kufunga choba shoma, ilu mbao subangu, ilu inga tuwa impana amini, pere, tujiriba kunyina mbubonya buyo, ilu pere omuno mjigombelo, tukambao gajejo, chotu ya kuti ninjisio ya rukwalo, kabela omia tulabona ya kutuwa, igwabana, ilu chotu ita kuti kutula. Jindi jirikebio mbaibili, ejo, chotu kwanzea kuziba, na au, mujizima no yipya ogobana banini obaga jisi yintu yili yonse yawujita na Kristo ajisi yintu yawujita muli mkugo mupobwe wagali wagababwesa mumabogo agwe agwabika mumanza agwe ali imbabo akubalerega akuti amalege bana banini babole kulindima mutabaga sipe kambo bali bobu mbwami bwaleza lino twagasyala mulimbo tuhisya iwujita imulimo mwaga bora kumanizia ilufuru wagwe agali vali wagali aswebo alimi waga unka guswa ya swagulireza mwenyiga kachogera swagulireza na guswa mwenyiga kuya gulireza bora ilu mchimo jamu ya usalala elio landi swe mulindi swe iusia umanganino anyiga ikujita mumungana yagwe muli mungwenya oyo mwaga jita jindi nagali ansi ano elio winda lijejo tutola bana besu umwi ulumbi ubagutawosi kabela balaba gombela iwi kamanza abo alimbabo akubatula kulireza jirengwa jinini buyo jagwamba kuti twalumba kulijejo mami chaga tujitila abana banini ino kutina munini uwano wakasansairwa na kufumbwa inza mbojibede kumbunga na yanu ikuyea tatuambi intu jomwe ikuwana jejo jirigabotu pere mulugwaro tujana kuyo usena abomwe au hao Jesu haka balongezia ruwa kwe mwini hao heo bala na mwami wayanda mumu kwi awa tulajana mumusarali luga i ndashoma nchi i ijipati ya 10 kakutari ila aga mpango ka 13 iwagaleta bana banini kulingwe kuti abampe kamela basigwi ya wagwe bagata patila babu bagabaleta heji ndi Jesu na agajibona wagabichiruwa maningi helio wagabambila amubalege bana banini babole kulindi alimi mutabaga sipe tambo balibobu mbabwami gwaleza choveri ndamuambila ufumba oyo utagata mbuli ibwami gwaleza mbuli iganaga nini taganjiri mulimbubo eri wakababwesa mumabogo agwe akubika manza agwe alimbabo akubalerega sanchibot ejo wakati ilino amubalege bana banini abole kulindime mutabagasi kambo abo balimbuli bana banini mbwami bwaleza eri wakababwesa mumabogo agwe akubalerega lino obo mbotunga twayanda ifumo jino kuti na twalijisi Jesu kakede ruwawe muntu awa ajibomberi iwamba mwami saa inga walelega mwana wangu oo ino ii kambo mesu esu abuntu amyo Yesu isulamina ikubona jejo ere nkwari anu nekuba kambo wakatupa ikutumwa wakujijita elio mbulimbo tuajita mbubonya awalo waziba kwa tambula babo mbaga tuma tutambula oyo iwaga mutuma nyomwabona abobo kwari awa ifumo jino ili utinamu jisigechi ulabora atala kupiano agulizia rimbo iluesu waga indi nutwagari kuimba ila indi oru amba njihe mubalete banini uli Jesu ndashoma rulimu pugu omya abusanabu mwi serima simpe amulete banini uli Jesu ili utinamu jisimu wanda wanda munini oyo utanaturwa kabela uyanda ikumutula ifumo jino va tiyogo nduwa kujijita ilo sena kuli baguta usibaligo mbuyage ibaga mbausi abubanga payanda vyobola atala kuima andiswe awa mbulimbo tutula ibana aba kumwami tiyogo nduwa kubandi nye mbulimbo mbora ya koruli na mbugo omo sena warujana mugesu na vil talumo ya mbanga ye barusi ambanjizye ya atuli mberu no toonsa atomwe jindi bama tumbu nubajireta makwanda ibabo ya ya amubanjisye amubanjisye kuswa kumasena asibi amubanjisye amubanjisye amulete bana baingaira uri Jesu amubanjisye 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 kuswa kumasena asibi amubanjisye amvanjizye, amulete bana banini kuli Yesu atukota mintu esu wakaindibu yaka nini tata wesu wakuchulu wimigila kusunguru gaji pahiriro jifumojino igwe mwiba matumbu aba matata aba jisiba na babo banini mumabogo abo mboga pa ulimbabo charuzialo balirumbi doida pati ulimbabo mwami eriwaba leta utala oguno ujipahiro jifumojino mungande areza ubatula igupa maumi abo ulinduwe yebo ngoba pa ilu togomba leza uti uyo babamba akulongezia umi wa umi wabo basola lele alimi akubegu tibangelo bagwabilia ibaleza balangirele ali umi aumi vapema umi malamfu aru komano aru tangalo akubegu ti bagomene iwa balumi abanagasi baleza iba chunza uti na ulibwe chunza leza twagomba kuti uyobusi ya bagamba usi ya basi nsini haba mai iguzwa unkamu ee ya bakwanda abo basi ngurujide ijipairo jifumojino ero jindi fwago jembala ya utagunja kuya ambele mtu umwerete ikututola iguzwa kubusena kuya kubusena atuka gonje iwima ya kuswirila magani mabotu ayo amba ugwa ababo bali wano sunu wajipa mwami ero guzwa bumi wabulemo jindi zionsi ziagumana maumesu agumana ababa zari kuzunguka jipairo atukabe mburi chagobo wakale jindi na agalerega gonsi ibana bakwe akubambira obo mamanino abo mwagere de kuyoba mubusuba kwa mamanino paokulanga mochulu gati ulizi nere de kuyobu ngana abantu bangu eri obusuba bumwi babulemu walo abana bakwe bonse bayobu ngana ntomwe munyigambotu tajigambi palamu wakati akube kuti makolero angu akumamanino akabe mburi agwe leza ndagomba kuti uyopa zilereko ezi abaziali ilo lino mburi motu inka ikubikamanza esu alimbabo ino nchibotu alimi mbojiri jabubombe mboji bamba mwami kuti sebo toba ntubansi ano tube ajo uwe jagulerega bana banini musinariago mkuzibajeji ikuti ejo toto alomba jilape kwa ulindiswe mulimbo tuinka kubalerega akube kuti Yesu muntu utaboni gonsi umwi ujisi zionsi aime munsi akulelega mwana aumwi mburi mbotu pika manza esu alimbabo akubatula kulingwe kambo twajilomba musinari yakwe amen. Mweso Korinfang ujisi bana ibagwe botatwe bere degutulwa kumwami iga senaga nini ibutula munyiga yakunyiga wakashomezia mwana oyu kulindima tata akube kuti zilelego iziyako zibe alinguwe Josefu mulombe wangu ndakupa kulileza alimi akube kuti bumi bwako ube jilongezio akube kuti ube musisimi Josefu akube kuti Luzialo waleza uwe alinduwe akube kutileza watata wako mwami Yesu Kristo alongezi yonsu igwamba ibumi wako igwa jirongezio kulibamwi musinare Yesu Kristo ndamulongezia amen. Uyandaba na banini jento yemwe ujatikizia palombu anaba nini ejo aumi mutumbu chayanda mwana wako ulongeze kwa lino njenzila eyo tata wesu wakuchulu mwabedi ulindiswe tupapati jifumojini yanda umi au umi wesu ulongeze kwa ulatuleta kumbere wajintu imi ujireta ibu yo ulindiswe mburi kwa amba awa ndianda kuti ulongeze kwe mwana wangu sena talimu botu abobo tulagonja ikulumba tata wakuchulu mburi bobo lino musilongezio siyapo kwa ndaba nini yomulisi nagali kubala ibuyo awa murugwalo buzwa bumwi abusana bumwi awa mwagali mujisimano jagale omo iyintu yipati eyo chega lumba inchobeni ikubala cheji mpojibede ponyawa eryo Nathanieli wakati uli Davida jita Jonsi eyo jiri mumoyo wako kambo leza ulandwe mwabona jita eyo jiri mumoyo wako ero zindi zinji da lagaji chana eji mwensuma muna Kristo oyo, uwe gamba iji hintu, Mukuta siba, ejo, cheo wamba, akuchena kuti, jiobo la kujitika, ejo, cho wamba. Jaga wamba, jindi jimwi, Yesu, wakasere muka kuswa, jilundu, kabela wakabona musamu, oyo, wata jisi, ijintu, alinguo, mateo buyo alike, elio, waganyina imujero, kabela wakati, unyina mtu uyoria, kulindwe iguzwasunu. Iliobuzwa waga tobela ni waga inda wa aposolo waga bona Mateo gayo mide wakati amubone obaji samu moja famba na guyuma Yesu wakati ambe alushomo mulidesa kambo funga jintu choyanda jindi wagomba shoma kuti wajitambula kabela uyobajalo halimi kufunga zintu nzo wamba uyobajejo ncho wamba amujeye ejo oh. Eri ambwe nisunu, muya usalala molemu, iwaleza. Uyimwe anu, aji pairo. Nyomati, tajere de, iguwa chabote. Tawele de guba, ibu senabu mwi, ibu pati, bubambi tuwega bote. Jagobo waga gwela ibwe, indi jimwi agula zira mutwe wawe, alindirio. Eri, ujizi zure asunu mbulibwe, yasikona, nabwe, yasikona. Ikutuwa marumi wa pati, ibaniga, bayeji sibwe eri, utegwa, mamami. Baganani ule, atala abu eri, ibwe, ibuyo, lize bitwe, liyaga indi, lili kigwe, mumunda. Veteri jagali jirundo buyo, ijama buwe, akedi atala abu nina. Kabela jaga wanganda, yaleza, musena buwa kukala. Jago wakati, obutabuli musena ibumbi, pere ninganda yaleza. Jirundo buyo, jama buwe, akedi atala abu nina. Tajitoli zintu, ziagu bamba bamba. Igabotu zipati, jitola ibu ubaoba, arushomo, wagushomo, kejitola, ejo, kejijibamba. Inomuguzi wagu tiji ndi yalino, jilamana, tulasoliga, utamukaziga kwa jindi jilamfulogo, uzi wagu ti ulapia, amungano, ilatide. Abobo njo wakana nabuyo, kulindi nye, kwa jindi isho ntobuyo jifumojino, aji yojinini awa, jinga, ndashoma, jioba rukwasyo, kulindi nye. Ejo linondi, ketanazwa kunganda, ndalemba zintu yotatwe na zione sinini, ndati, njoli ndila akubona chejo imwami chanojisi, jabuti, ndiganane, jindi ndasiga oguya. Ndalemba zintu zinini zitandila kujisambo mwe awa, isiyo zinini, alimi, ndalemba jomwe, jibika munkomo yangu, mbulibobu. Ndaya, jindi ndasiga kujigamba ugila, amweni, yonda ambila jintu jomwe ejo, jaguamba, lino, ndili ule logo buyo, mbuli mwebede, gutalo ugunu. Abawo kufumba wala rukwalo awa mwami atugwasie gulungwisya yipadi ya 14 ya musalali iluga alimi atutaligere ikutandira makumi otatwe ikampongo wa 31 ya yipadi 14 ya musalali luga na mwami uoliboti uyobamba nkondo urwana mwami umbi elio tasango ni ikukara ansi na kubusya nya ikutina ulago njia. Habari siulu siri kumi, ukumuswana, oyo ubora, umurwana ujisi, habari siulu siri magumi, obiro. Na pe, ujindi, najiri gule logo, ulatuma walo muhiminisi, akuyandisha zimo, zialu umuno. Habawa mbobonya, ufumba oyo, mganga, wawa iwanu. Yanda kuti muhwishe logo lino lutanzi wakati galon kalabi wakati lino ulimwami ubola elio ujisi wasumamba ibali siulu siri magumi obiro kabera oyu mwami uya iyo muswana elio ujisi ibuyo wasumamba ibali siulu siri kumi abawa mpao litanzi ulakala ansi ubusia ikuti na ulilibambilide na ulagonzia kujijita nape. Ya, wanu oyo, utasizi onzi, jajisi, tagwenji kwa sibu ya wangu. Mwabona, linu au kakuti mwami ayungizie, jirongezi ujagwe, kwetu eri. Linu atu kutami ya mitu Yesu, waga indi biyoga nini. Tata Yesu wakujulu, yevo ozi, zintuzi onzi, akutalanganya imuntu wansi, kambo ino, muntu, chinzi, ejo, chulanganya kulingwe. Wakapanga muntu, alimi ulibyo mbuli, dubaluba, diamu munda, sunumubotu junza wakonkwa, wasoewa muje ingero. Aguyuma, elio ndakukomba leza, oba siluse walindisesu, akulegela umi au umi, alange, suno tuliwano mbuli munganda yakubambururwa tuliwano kuiya akuziba mbakuponwa alimi ajiswe wojuliako suno oleza utamani bonji bwa bana bako babungana omuno alimi bonji bwabo bali bana bako iwa miaka pere mulijejo tonse tujogera munganda yaleza kukuiya ukuziba elyo mebo mlanda wako uyandisa kuziba kunji uchatikizya nduwe alimi ndakomba kuti uyoleta bunanige wamakani makotu alindiswe tonse amlanda wako akuti kusibwako akutunanika kuinda mubuyake obu kuyoba buphati lokosuno kuthekwa tukaswe umiyo yesu ikuyandisa kuba abalanda ibako bali kabothu kuthekwa jikabe jamphindu kulindiswe kuba kokuno oleza siluse kupha zilongezo ezi muzina lya jesu mwana wako amen lino awe kuti mwami alungize zilongezo zyakwe kuti mulimothu abala ndiyenda kukweza chibalo chifumo chino chakuti miuya ikuyereleza na ichwi lyaleza lino mukwini chiyo chenzu phere mukuba kuti muchikombero elyo bwatatu masiku ayinda musondo mwakayinda chifumo ndakali kukanana jobere nini yamakani mabotu elyo bwatatu masiku mwakayinda ndakali kuambauka a mwanakazi uyo iwakachisi iwabwe athala a muthwe na wakaswekekwa gamwi gathubera kwa makhobiri akwe elyo wakali kukukula munganda akuswala ikukajana mulumi wakwe gatanasika akuola kujana ikuti oyo mwanakazi wakali musowo wa mwanakazi waku masi akucwe alimwi wa akuyiminina imbungano elyo nthambo ya muchato tiyakali ikusamwa umunwe yakali kusamwa ikusambayira imuthwe athubera tulifuka kwa nsiliva muli mkhako ino yindi mwanakasi nakali kupa muvule nakali kugwisa kabera komwe kansiliva akuthondizya kuti wakali muvule elyo apopo oyo mwanakasi wakaswekerwa komwe yathubera ikuthali muvule pere mulumi wakwe thayakaliko kabera wakali kusola ikuindana ikujana ikabera aka ukachosya muthwe wakwe thambo chiindi mulumi iwakwe apola uyonse bambuli kuti wakachathwa mubuvule kabera chiyopamba kwandana wa munzi asimwezimbi eyo nakachetha eyo wazindi zisichontho umbungano kaswekerwa ibunji bwa zinthu ziphati eyo nchindi jakubola iwathatha apopo twerede wozihwima lino kuziba mumbungano achikombero jesu eyo ndi ndiyanda kukanana amiuya ikwereleze eyo nchopeni yozi kwakuti ziyamadaimona mulango wakunji iloko kuchatikizya madaimona amazuba aya pere munkhwa kuchontho kuchatikizya mbwathandwa tonse tu polisi ikapothu ikuti kuli madaimona pere chinthu chithopera kuti opo ikwakuthanda chinthu echo ero lino kuli mukuba kuyinda kuli ziyotwaleza chindi chinji chakupereka azinthu zithegwa madaimona akwaswana kuchipombere amukuyenda kwaliyonse alimi ba inga ndayanda ikulanga mulukhwalo chifumo chino akuzibapoyo ezyo zinthu mbozipete lino twakachayamba mukuswangana kwakuphonesekwa liyonse kulupasu lwakuphonesekwa khulenge ikotho mantchenga kakwekwe zinthu ziyonse ezyo khazili izinthu zyapulenge zinthu zikhambya alimi madaimona ilukhwalo lulachisimphikizya ezyo anthangalala pere ayo madaimona mmobiri akukomena mbuli khulenge lijise bumi muli ndilyo elyo bumi bwaliyo ndi daimona kukomena kwa mantchenga kuthapukirwa kwakakwekwe amarwaza amwi madaimona ayo ali muchimo ya munyama lino chifumo chino tiyo kanana kuchathikizya madaimona muchimo chakumuya mupunthu ali mupunthu muponya mbwali mumobiri ero thulangitwe ikusumina kuti kulapona mumibiri ya bantu muli makhulenje makwazi aindene ayo ali mumubiri wa munthunsi yalino lino ipoyo noli wakhulenge yambwa ikuba ipulwazi wa mubambe bwane kuti ili mubambe ipombi ikasimphe ya madaimona bulwazi bonse mulwazi wa mubambe ibwane mathalikiro ambopo lino phere lino khulenge mumubiri na khulenge mupunthu daimona lilakonja ikubora mubusena buli bonse ino kuli zinthu zinji abantu ibanji amizeso mibothu yakuti abantu babothu abasoleka zinthu zinji kuyamina arwiyo rwabukombi bomwe bonini ndobajisi nayi tulimi eyo chilakayisigwa ikuswa kugana alimi payijana ikuti mubuponi iwabo munsi mubuntu iwabo ikuti payijisi yinthu yimwi eyo yitalika boto nyebo banji kobali okuno yifumo jino thangakwe kuzumbauzi kufumwa oko pojana bana Kristu bababungene anthu omwe ulajana bantu abo bajisi new year a mulimbabo ikuti ba thajiwe buyande thabaiyandi bayamba kuti oh ikuti ndakonjabiyo ikuleka kupecha kuti ndakonjabiyo kuleka chisusi ndakonjabiyo kuleka jeji na ejo lino ayo madaimona ero lino abola mujimo yabukombi jindi jinji mbonga nchikolo ya musondo nchindi yakuisha abobo atulange muli jeji lino abola mujimo yabukombi jindi jinji lino mulugwaro jindi jimwi wakali imwarumi wa sinaria josafati mwarumi mulemu mwarumi mukombi eri wakaunka kumwami umbi oyo wakali mwami wa israeli eri walo josafati mukuba imwami wa juda eri wakaunka kuselero kuli apo mwami wa israeli eryo wakali bambira bonse anthu omwe akwamba chisimano muli umwamwi ikuunka kuyokwana romati gridi eri wakachichita kawunyina kukomba rutanzi oh ikuti wanthu nibali kukonja ibuyo kuziva khekambo ndabola chifumu eji pakumulomba kundiyeya mbuli mbweranduka masi muzinthu zyonse amukombe munthu omwe akabora buziva bomwe akuti mukes Branham sene uya kuti chilelupite kuchita chinthu chimwe ndakati nkhambo nzi chopuzizya mwabona ikuti na kuli mubuziyo mumuzeso wako chileke chilike uthachiti nokujeya khalapuyo ajeyu jindi watalika kuchita chinthu chilichonse alimwe ikuti na mubuziyo wakuti chilelusi na tachilusi thanthamuka uswa kuli nchicho uthainki muli nchicho nokujeya awo ulasi pakuti uliluzi lino zinthu zyonse ziyede kulanganisidwa yakukomba iloko ruthanzi langawula kwa mibwalesa ruthanzi apululami kwakwe khapera zyonse izinthu zimbi ziyoyingizikwa ndili masimpe chifumo chino ikuti na baulumi apanakasi basika ibuyo mukusena bwakoko ibunthu iwapo kuyeya iwapo bukanze bwapo bayolondoka mubusi ibwaleza eryo iyoba imwi ya mamungano yanguzu mphinda yakaliwo amulangirire zindi buyo zichontho kunyama lino tuli jisi zindi zinji jisi wa myaka tujisi eyo chotuita kuti jisibyo yabubeji ulakonja kuchibikha akwanza kwako kuchibikha athala amitwe yabo alimi ulakonja kuchijana mukati omwe akuswala ikothu ikwako ikwamba ikupeji ikulimwisya mule bwini eryo ndiyolemba negativu jindi chonse nkhambo munthu nsi takapambwa kunopeja kupeji chinthu chibi jarweno chinthu chiumu ingandasala sibukoko ikukhala andime busu babomwi iwinda mupeji mwabona imupeji alimi mubili kwako thiwakapambwa ikupeja takuwemakani moli mubi uchili mwana waleza owete imunthu sizibe winda mutolopho elisunu leza takakuyanda kupa sizibe winda wakali ikuyanda kuti ube mwana mulombe na musimbi wakwe wakaphangwa mukuphange ikwakwe mwini perechiri yakakuchitcha kuchitha checho ero thachikwemakani mbosola kulikonziyanisya akusola ikwamba ikupeji kuliponya kululama pachise chiperesyo cha sayansi eyo chiperesegwa ikuziva kuti na chililupidi kulakonze kuchamba akushomeka konse nkhoyanda pere ikinolemba negativu khambo kuli gano liliyenderezya kunsi mu munthu nsi kapera eyo gano liliyenderezya lilisi eyo ichabwini alimi thachikwemakani eyo chosoleka ikwamba anze awo eryo gano liliyenderezya lilisi kuti mbupechi eryo ndiyolemba ku gano liliyenderezya kuyako ikuti na mwarumi na mwanakasi vavikavuyo miyeyo yavo na vumbori vavo na maomi avo kuendela na ikavotu kulileza amen ndikusikila kuyende vamuya usalala vava omwe aleza chakulondoka eyo chikonja kuthola pusena ikuti na maomi amwanakazi veyendela navuyo oko akuanguluko ikuswa mumayo wavo arusichomo kuswa mugati imweni bantu vanji valapoona kuchiphayiriro kuti vakombedwe vachisi rusichomo rwa pamphu panaliyambirira zivi zyavo akusangana mbungano kuyinda ku rusichomo rwa pamphu panachishoma mu mizezo yavo panachishoma nkhambo vakachimbwa panachishoma nkhambo azikuti ngomolawo mubotu winda pere ejo tachiri nchicho lesa nchalanga kalangi ku rusichomo iwako rwa pamphu walowolanga ama omo mugati leza ero chindi chaswa mumoyo zinthu zyonse zinakonzeka mphawo kuliyambirira kwako kuswana na abumi kwako bumi kwako bulakanana iwinda kuliyambirira ikwako mbokuchitha pere chindi kuliyambirira ikwako kwamba chinthu chomwe khapera bumi kwako kuphona iumbi kuli chinthu chimwe chilupite kukusena kumwe kukambo ikakuti ujisi rusichomo rwa pamphu alimi ikuti ali rusichomo iluzwa kumoyo wako ero ejo chithondezi akuti anze awa nduzi vakwaleza pere mugati omu ndi daimona lidonaika ndashoma mukuphonese kwa kwapoleza pere takuli kwangu mwabona inga javapoopo pere nsechishomi mwachingwana anze wamba kuti ii mukati gano lyako liliyenderezya lyamba kuti tepe ejo chichonya chinthu cha sayansi ilakonzeya kuthondezya kuti ejo techaluleme kuchithondezya amuone chindi apapami gavatanatalika akerede josafati gathana abamba chisinano ahapo wakerede kuti luthanzi gati athukombe akubona opo luyando kwa mwami mborowede amunipe mukambausi amunipe muna khristu amunipe mukainthu wang'anda oyo muna khristu amunipe mulimi na muveresi wakufakitoli oyo uyo vikhaleza luthanzi mu zinthu zyonse njo muthondezya munthu unje ya chonse diabolosi chakonja ikupikha ali nguwe ulanga ulalesa luthanzi twalikuyerede kusanguna pere tivakachichitha ivakalipungene ponse nkhambo kahapo wakachisi ndikwami kuyevesi buphati alimi wakachitide zinthu yonse zinji alimi wakachisi yevesi ngolide zyakwe ansiliva zyakwe yakalisiremu mwarumi uzwitilide pere kalisi kuthashoma ilo mphepawo inyika mpho ipede suno pemphawo amerika po inhwi suno pemphawo mamungano pa inhwi suno twakayaka amwi mamungano mwapothu kuyenda athanayakidwe pakachisi pamwi pasipweiyo ivapothu mbothanachisi twakayisa kwiyo lumwi lwapukombi lupothu kuyenda azimwizimbi akwiya kwimba muli pangelo pereka kuli kuli kukomphama kupusena pomwi kuli kukomphama khamba painkha kunjiso ya munthu amiuya ikwereleze muchipaka chakujokera kujwi lyaleza pasoleka kuphanga zinthu kulikoziyanisiya mbuli nyika pasoleka ikupikha mimunu imweka kuli nchicho mbuli Hollywood okunopuzwa pomwi kapungwe kalamphuwo mukusena kwa makani mapothu azwide mu dolopho lya kansa na mundichachire mu Denver kumuswanga numuphati ikayeka mbungano ya madola ali miliyoni amamisinali balisiolu kabalingila masendi ali makumi osanwe ikuzwa kukapungwe ponya ako ikuti vathole makani mapothu kupaheteni chotiyendekata sunu muzezo wamumisinali wakathumwa aleza ndipukuluso iluzyapwa kumuya usalala oro lyopa alusinizyo waleza kuyakulithonkha kunjira mumasaka okokule akuchitha chinthu chimwe chaleza muchipaka chakuyaka mambungano maphati mapothu akusala winda simukaponyina ingandasala kukomba mumishon omo mwaka kukurwa na mupiyahoro akuba aluanguluko wamuya usalala aluyandisiyo kwaleza iropya mumoyo winda kukhala muchikombero chiphati chisakatidwe ejo chotuchisi munyika akujamininwa ansi kunjiso ya munthu athuyanza chothuyandikana sunu ndomukoloso uyunthanya ikujokera kopweni kujokera wojwi lyaleza alupo lino chindi nipaka nkha kokuya eyo wakaindite ikaindi josafati nayakapanga waphemphenukwa akuti senata athupuziye mwami kuchatiliza chechi wakati ya apo wakachitha elyo wakathumina akuletha pakambausi pali mwanda pali myanda yonei pai tekapothu ilio wakabaleta kutala okuya akuti aba bonse mbasi kusinsima ilio abobo bakanjira mumabibo abo ili bakatalika kwita ili bakati basumanana okuya kutala muromono imwami ulandinye ilo mphawo nibakamana ikupha bumboni bonse abo bali myanda yone ikuti bakerede kunkha ikutala muromono nokuba josafati gazi mwayungwana mwabona kunsi ya moyo mwarumi oyo mururami wakali chinthu imwi jakamwambira kuti wakali nsenye mumanzi abusena bumwi chinthu yemwi jakali lupite apo wakati lino tujise myanda yone awa amuruka manthano lomwe umwi aumwi wapo wamba kuti kamuya mwami ulandinye pere josafati wakati sena tojisi omwe umbi wakati chinzi nchotuyanda omwe umbi yakuli tujisikale bali myanda yone balumi bayite maningi mujisi bonse bamba kuti kamuya wakali wabuphampu pere kunsi wa moyo wa josafati wakalizi kuti wakali chinthu chimwe chilopete ino wakati tulijise omwe umbi ngumikaya pere ndamusula ngati lyonse wamba chinthu chimwe jebe akuputumuka jindi natajisi mulimo wakuchita imwi kusamphaula mambungano azinthu zyonse ngati ndamusula ngati kwaya mulete atubone ejo nchayo wamba ero jindi mikaya nakasika kuthala wakati pakati lino langa wambe chinthu chichonya muli pamwipapo wakati njowabuyo chejo we njowambabuyo ejo lesa chamba amen tachikomekani ejo basisimi panu chopamba pajejo oyichamba pajejo mbungano yanu toyamba pajejo chopamba njowamba ejo lesa nchabika mumilomo yangu elyo njowamba jejo chamba chotiyandikana sunu mbamikaya ipanji payowamba ejo lesa chakamba amuhwise apo pakamuthola kuthala okya elyo wakati amundiphe mwasunu masiku apopo obusiku imwami wakamswana eyo wakajokera chifumo yakathopela jindi bami bobiro ni pakakhede mumulyango wakati pamusumanana kunkha kuthala ngati pamusumanana kunkha kuthala pere ngati ndabona israeli mulimbelere simwayikite sithakwe mwembezi apopo oyu mukambausi omwe kasamide konse wakanyamuka pakuyamuma kumulomo akuti wayinda nzira eri muya waleza jindi niwandiyindirira ngati uyonse pachindi mwakuchokera wakati amusirira awa ikati tuli pananda baleza tuli myanda yone nkhapela yepo olikhe pere mikaya wakati ndiwokwambira awo phenzi lyako pholilede amen ikati ndabona chilengano amen wakati palimi ndabona lesa kakhede achuno chakwe chabwami ndabona makamu akuchuluka imbwi umuzunguluka palimi tulizi kuti ichi yaleza yamba ruthuko umwarumi oyu ikuswa njira njachita takwanzi kulongeza jejo lesa chasinganya naka diabulosi takwanzi kusinganya jejo lesa chalongeza nchinthu chamugame tachikwemekani opo mboli mwechete na mboli mufupafupa ombo tayite opo mbatalisiriyo jejo lesa chalongeza chilekedwe jejo lesa chasinganya chilithukidwe ziba kwa ndanya chilusi achithaluzi mikaya wakalisi ikapothu abwini ikuti oyo thakali imwami wakali ababo pakambausi ino kakali kambo nze uli baba ipakambausi amuwise ejo topakachita pakali kusamikwa ikapothu maningi pakali kusamikwa ikapothu maningi ipakapola anthu omwe mmaphopwe apo azimwezimbi azisumirano zyapo kusikira busena wakasika ipoyo wawo wapakasikweiyo wapokwambirwapo ipeni ero baibele yakati nawa mikaya jindi nakalanga kuchilengano wakati lesa wakati ngone ngotuthathume okuya ansi akuya wachenga ahabu khapera muya wakupechi wakati ndaunkha ansi akuya kwereresa ahabu ikuinda mupakambausi apo ikuchitha ahabu kunkha wakuya ikuthekwa jiri yalesa lizulire lino sunu panthu panji balaswirira lino jikolo cha musondo ndachiyanda amlange banthu panji loko baswirira kumiuya ikwereresa muchipaka yakubweza jiri yalesa miuya ili munyika madaimona elio alanka mumasena akunjira akati kabantu vakutausi anjira akati kamamembala vambungano anjira akati kabantu vabotu elio abajitya kunjira mulupyopyongano elio vamba zintu akujita zintu akuisa zintu akusoreka zintu ezyambeni ajirialeza sono vakutausi bambunga zyavo bazumisya bantu babo usovana njuga mumambungano bonji bwavo lino tairi katolika kumaninina uliva protestant banji vajita jejo ejo ncovasoreka kujita kuvika jintu jimwe avusena wajimwe vasola kuleta mawambe imapya amwe vasola kuleta rwiyo ikutola vusena kwa muya usalala kamugonzi kujijita kajiwe makani oko mwarumi wanu mbwaite ikapotu ndiye kuti nchintu jipotu ikuti waloo kaide pere kuti nata jisi muya usalala pajejo rwiyo rwakwe kulakamujitiri vupotu buli wonse rwiyo tarukwe noliokwe zabusena wakuendelezi ikwa muya usalala amen pamone pa mukusena kwa jeji vasola kuleta kusukana manga varuzivo rwakaindi ndotwaka jisi sono mambungano aya uyavusya vusunu valaunka akupa janza lyerulyo lyavo lyarusananu elyo oko kujatikisya njira muvajijita pere tajikabwezi kusena kwakadhangamwa kavasikulila kakaindi awo vasizivi kwavakali kuitira kululama kulileza mbombovo sunu vasoleka kubweza kusena kwakupha iwakumi iwaleza vasola kuleta jintu yemwi vasoleka kujivamba kwandana valasalamuka akupa zisovano zyakubhejerana mumambungano usambala matiketi yisovano yaloto tajikatholi ikusena kwakupha kwakumi iwaleza zilaliro usambala nguvo usangana wabuliro ikujana mali akubhadhela nkhongole zimwe tajikatholi kusena kwaleza kwakumi ikutamani amulumbo takukajiti pere nokupa tusoleka kujijita ino chinzi miuya ikwereresya yapoora ikusonaku ikuvika jintu jimwe mujivaka jajhwiryaleza leza takwe jintu jakuvika mujivaka jajhwiryakwe nyavutamani avuya myaka leza takwe jintu jakuvika mujivaka ja rushomo rushomo talukwe jakuvika mujivaka mulangizi tapukabwezi kusena kwa rushomo rushomo luli lulike rwima lulike tarukabwezi mulangizi tapukonji ikuweza kusena wandulo mulangizi nchintu ya zintu zilangirwa yezivyo ya zintu zitaliboni na rushomo mbarwele mugwini mawona mulangizi chintu yamwe rushomo nchimbi mulangizi mulangira ndulo rushomo lulibuchisi lumwi ndushomo rwabupampu kapera lumwi nchiokunusyo jigamina kuzwakulileza tapukabwezi kusena wandulo tulasoleka pere chubamba zyakuvika avusena yonse ezi tusoleka kuyaka mambungano mapati mujivaka yakutuma mamisinari yakuvika avusena ajimbi yesu takanza nava munthu ikuyaka imbungano takwe ndijakanzwa mubaibele twavika maseminari palekela jejo ikutola vusena wa mamisinari tu yesu takwe nakatwambira kuyaka maseminari yonse silikapoto riyo kusoleka ikuleta jejo ikutola vusena tarukaijiti malali a jesu akali akuti pamuya kunyika yonse akuyoka mbauka makani mabotu kubantu bonse kujindi jamamanino avopo zyonse zyakuvika mujibaka nzotu jisi tazikatwali vusena kwa jintu jeni vuzwa bumwi ndaka jisi lusipo jakusinthanya ndaka jisi kujisa kwa lino kuthanzi kajita kuligusya lino jifumo jino ndi jisi lino yakuphanga mukathu omwe tikonzi kwa mbaula kapotu talikatwali vusena wa lero lyabwini pepe munene oh ma inga mwaweza munthu akumusamika kumuphanga kuswa kuzisamu mchoko kufumbwa chomuyanda akumuwamba ikapotu loko tajisi kulimvwa nyina manjezezya takatholi vusena wa munthu wini nanka usanduka warweno kuyoyenda akuti ndasangana mbungano ndiosola kujitha ikapotu tajikatholi vusena wakusanduka kwa muya usalala wakatumwa aleza kwini kwa janza jakale wakakupamba munthu kujintcha mumoyo wakwe takukonji kujijita khambo kunyina bumi muli nchicho kunyina jintu chakumupha bumi okunakutali jindi chilamfu jainda ndakabona sikupeza uyo muphati mubumbi ndamba ulya wakaphanga chiwumbwa cha musa ikonji kuitcha sinali yakwe lino musigubesa mukiriki yamutolera bumi bwagwe iyo yindi nagasira wawo bagaliwe kuti yakalondokaloko bakanyunganisigwa bwajibumbwa jamusa bobo wagauma iswi yanchijo akuti ganana musa yakali kuli bonya bwini loko yakali bambithwe chakulondokaloko ikusikira yakali bonya loko mbole musa muyayo wagwe wakuti wakajuma ansando kujibamba ikuba akulingwa ndikha mumuzeso wa mbungano tajiwe makani obo mbobika mujibaka obo mbunga mbwili mpati njojisi obo mbomuimba ikabotu inyumbo zyanu obo mbunga yako mboisama ikabotu obo kunji nkojisi ejo na ajimbi ulakwenze kuma ikumbwa ufumbwa tajikatwali kusena kwa bumi kusikira Kristo akabole ansi muji mojamu ya usala mbungano eyo wipa iluzibo rupya wakuzaruruwa lubo ikatwali kusena bwaji yaleza eju yaleza lilaima lileke mika wakajisijwi wakarizi kuti wakajisijwi wakajisi ejwi lilemedwe wakarilijisi agwalo kuinda kujirengano wakarizi ejo leza chaga ambide mutwili yakwe ulezi ejo lezo chaga amba ikuinda kujirengano zionse ziopilo sibola antomwe wakarizi jagali jabwini apobo taga yowede pere oimuya ukwererezia mlange ejo chowajita sunu kubamba mamembala ambogano manji kubamba mamembala ambogano gali mabotu mwakusya mingwala yanjiso yamuya usalala wakaindi mwakazimizya munthu kubamba maphobwe omwi aumwi omuya muganda kansi mwabakali kusobani na zisobano ako takakatholi kusena wanganda yamuju omo mwabakali kukombera muya usalala wakazumizya pana kasi kubola anthu omwe akuamba ikutana achinthu akuba azijima singi sithakwe ankhoziya ejo tajikatholi kusena wamuswangano wa miphayiro ipana kasi inzira mobenda akusama sunu yalo lyalo ndi sampu ndakangwa akuamba oko mwesu nebiwu akabamba akati ivanthu bayete pana amerika akati vathumina zisani zyabo unji amasi mbambopo balenda muzisani zyabo zyakunsi ba mbombobo bakazipha mamisionari khambo misionari ibanthu abahedeni mojese ijimbi balazisama abanthu balaphona kazithako libonya mbuli ikuti balajiyanda ndomwambira kuli chinthu chimwe chakasandulwa elyo ejo kukambauka kwa makani mabotu amwami jesu kristo madaimona ayo aza paula zisaniziyanu takunapete phere munthu omwe mu baibeli oyo wakazaphula zisani izyakwe ikuzwa kuli ngwe oyo wakali mwa alumi wakanjithwe madaimona ili wabola muji mwachipothu sunu muli kuti kuli kapothu muli kuti mupothu muli kuti chili kapothu mbube pukasala alimwi chiwakupamba ikuwasala ikuti na wasamula zisani izyako mwa alumi yendenda mulupwa kali chisela chachinswe apana kazi mboponya ba mwasika athakwe ibulemu limbi ikuinda mukakapete kubabwa umwi aumwi ino khambo nzi isoleki kumunyemya ndisolapiyo kumwambira kuti bwinjirwa madaimona alimwi muswirira nyuya ikwereresi eyo imwambira kuteti ejo chili kapoto phere mbupeci inseke ya witi yozyalapuyo witi ikuti na uli muna kristo tokachite ejo tokonji kuchicheta tokonji mbuyo kuchicheta kuchisiru chomo kwa kuphamphu akuti mu West Branham ndasoma baibeli bumi kwakopulamba ikuthochiti amen nyuya ikwereresa igwapo la julialisa muthu mphango wakalisi awo mphaka inhwi ndikaya wakalisi wakachisijwi lyaleza wakali mwa alumi wathakachisimpho thakwe munthu wakamuyanda khambo wakali kwamba iwini nokupa pakali ikuyanda pakamba usi apo lino chinthu chimbi eyo yachithika ndachoma akuyeya kuti kufumuka mwa alumi oyo ujesu iluzipo aleza na mwanakazi langidwe kuba akulingwako nini ndichomapoyo mbombopo pere muli zichinthu na baleta akulingwa ulwabatizo kwa muya usalala bachisipiyo chongo chinji khapera kunyina chinthu mulichicho wophonapyo mbuli usalala mbuli mophona chongo pawo kuyopa kapoto kulingwa nchopeni kuli kapoto kunyanyaze kwa mupiri kujisi mphindu nini pere miuya ikwereresya ya njira ayakati kankhamu ya banthu babusalali elyo yabachitcha ibuyo unoyamina akuti khambo kakuti balakonza kongolola na khambo kakuti balakonza kuziyana khambo balakonza kupamba kulinkhwa uliye mulombwana mudala kunserero okya mupati wabasesimi bose bakamba usi wakali masimpe kuti wakali ruzi ndiyakuti wakali pangira meja obiro usiyana gonse ikupanga rupepyongano irupati wakali tigo mwaya impi imbi yabana siria ikuswa mojesi wakali kubechi ichuliareza lika imbi te ikumbi amen mwabona ula kwanza kunyanya mungu wakabotu uchina ujesi mushobo ulozi wabuganze kunze mushobo ulozi wakunyanya mungu wabuende wakunyanya mungu wago Davida wakaziana kumbere ya mwami kabela imuga intu wakwe wakamusega elolesa wakalanga ansi ikuswa kuchulu ikati Davida uli mtu yandwa umoyo wangu wini perebu kanze wakwe wali luleme bumi wakwe wali luleme kunze lia jejo abobo kambo wyo kakuti tulakonzia kuba unyanyamuga tajambi kuti tuwakafuturwa kambo tunka kumbangano tajambi kuti tuwakafuturwa mutasho miniu ya eyo ikwerelezia imuya wini walesa ichi lialesa alini mbobu wini walesa eyo ili nimbuto yalesa yore talesa mubumi igwago kubamuna lesa musalali usalala agatika bantu bangi tujana au kulimwa azimwe zimbi au kubama ambani akufia kwenji ami mshoba wonsi wazintu zito aizi yabu nalesa mwesu oyongu sorofirigi asidi mumbungano ninguzu siyama daimona Nyoya yaba alumi abanagasi abo ibanjira agati kaumwi aumwi akusola ukusya kwamba eji tajirika botu alimwi eji tajirika botu alimwi ejo tajirika botu yuti na moyo utanda zindi zilifuka ikuswa ikukomi imuntu nguenya oyo ukopanya ejo tajirika botu amen leza takuyandi kutangwa na agati kababunyina amube baliremega amube basalala amuyandeleza umwini nina Ili ufumba kutibu umibwago, mulendela na abaibere, amoyo unjoloma, muyeyo unjoloma, uyandisyo ujatikisi ya munyogo. Usoliga, bubotu ibwago kusumpula, uyaga bwami waleza, awujitazi mtu ezo, usamaga botu, uponaga botu, bamba uraga botu, uunka umasena aliga botu. Haula kwanja ikuba, akulimwa koyanda, alimi mtu onse, uyojishoma. Jesu wakati, mulimunyo wanyiga, ikutina munyo wasikegewa, ikurela ibubotu wawo, Taujigwe ibubotu, ulibose, ulasokwa, uliatawwa gunsi, ama tenda abantu. Ikutinawa ulimunyo ulike, taujigwe ibubotu, ilikutinawa ujisigurwela mulinguwa, uba urwela kabela inyiga, yoba anyota, uba urwela, bayoba anyota. Oma, miu ya igwereresia, yendenda, madaimona, ulisisa. Amulange, ulimubusu wabwa mamalino, ulimuje indi jama malino. Inyika itandila kuyo ibambira ikubola umutwe wayo mwejote jizunta eyo jiyo botoga bumiba masubaya ajisige ikusota kakuswa mwurinchijo yaba isofgede unyina imusamu ugonja uiponya ibagaga ii imusamu ibagaga busiris wabweza jute jiyabufuta ilikutina tonyi penisilini na jintuje mwe wajimiga na jintuje mwe jembe jiyo sumana nabuyo Uyabu futa, igusigira, jiga botoge. Chejigo ejo njiga, choyajita, yataliga, igutalijindi, jila mfuja inda, kuyansi, bagabweza, umusezo mupati, nyuya yabubeji, yaganjira, agutaliga iwambira ibantu, eji ejo, na ajimbi. Tugaswa muli, tulimyanda, ilifuga, atubungwe, tumui tuandeni, mtu onse, amusezo andeni. Balamba, tushomajeji, wakola. Kuko onse, ogo, kutushoma, Tabagonji ulegila muya usalala kunjila. Tabagonji igwanzila isolo gede. Lezo waka buweza jikama jabantu abo. Bagari kukonja gongorola. Bawa mtu awmi wakajita gongor. Bagaji siba mwi bagari kukonja kukana na mumyambo. Bawa mtu onse wakakana na mumyambo. Baganjila ba onse kulibobu. Kusigila jagaba nze. Kusufazi kwa chakumani nina. Miuya igwereresia. Bantu bagwereresia kujita. Jeji chindileza natago. Mwininchijo nukujea. Pahoba kaswa kupona kufumbwa mshobo wabuhumi. Ngoba yanda kupona. Ilo mpao kujitakuti. Muna Kristo. Ilo njiga ilakala akulanga. Iguamba. Hei amulangi. Au. Nilikabotu. Mwuri. Mboba bede. Mwurimbwega mba busiku mwe ujatikizi angurube. Ujatikizi ya sisebi. Togonji kupamulani. Sisebi. Ngozisebi. Tasoli. Umubamburura. Tasoli. Umuambira. Jeji. Ejo. Najibi. Ngozisebi. Usoku kutariga. Ningurube, kukutariga, tazirwi indano, ulironse. Yuti na wonka, ulizia webera, alimi wonka, musondo, alimi wonka, umisobano, ya bola, alimi wajitazio, zintu ezi, ngose zebi, ugotariga, mulenge wagwe, mulembo ingurube. Ingurube, ilabi kampemo, ya yo, umafumba, agulianseke, zionse, uswa, ulingao, zintu zionse, eyo, ingurube, togonji, igumupagambo, ingurube, njenzra eyo, gulibasi zebi, pereji indi wonka, Aguli itagut, muna Kristo wago, agubika impemo yago mugati, angwe, haoto webubotu, iwinda imbabedi, pere, uli indite. Koswa gati gangawo, kwisya njiga, kwisya, legela lesa, kwisya, mbobu chimbo kwisya, bantubanji ilogo, balari busya sunu, bamba, mwes pranam, mbobu chimbo kwisya, ndirisi, magangwa, irwi urobu gombi, arinchijo, kwisya. Ibantu bangi baberega buyo yaguswa inkasaro usolega kukwisya ibantu bangi balabora gonsi agwamba ndagali nonka yorimya iburya pamazuba ari magumi one gutegwa ndigonje ikuyitaje ntuyemwe tuyandikane kulimya iwa mazuba ari magumi one uyandikane kukwisya inyiga asyonse ezi zintu yabulosi akukwesa iti yalesa mumoyo wago Welede wisi kwa obo, wakujitajejo, tojijiti winda, ugusota waga mchuru ansi, nanka tojijiti, ugulimia, igulia kwa masuwa, alimagumi one, ujijita winda, kumoyo ulipede, ulileza singu zionse, mbuli mkwanda munini, ndabona mkwanda iwangu munini usule ogo, wanyina, igusolega, umusamiga jageti, liyawe linini, yifumojino, walivyanda kunjisia kubogo, wagwe, waga hindi, mugwanza, takunzia kunjisia kubogo wagwe, Mugati omia, tazi, na mboguti, uerede, usololela, kubogo wagwe kunini, kuyenda kunjizia kubogo wagwe, mugati omia, ere, ulauma uma ibuyo gonsi, tasigi, kubogo, ulezi, talimugati, bagwanza. Ili mbubobo, moziba ibuti, tulule megulideza, jindi, nojirisi mambani, kubecha agujita zintu zionse, togongi kudolama, alesa, legwendaba, na mambungano ungae, gosulirwa. Igusigira kuntu kwako ugasandurwa mweso ejo chaga indi pere kio chiga akubika musinza mubuntu kwako mbobo sora kunjisya kuboko kwakwe wele kuba amuntu omwe usololela mugati nzira ya kunjisya kuboko kwakwe pao chindi anjisya kuboko kwakwe mujagete diagwe linini ulazwa kuti uligabotu Njenzila mbojibete ya muna Kristo onse waka siyaruruwa alubo Jindi anjila mbolileza nchobeni ulala njirila bumi kwagwe Achwi ilialesa alimwe ulazwa kuti ulendela na gonse nukujea wandirio Ujisi kukaziga jamba uya butontosi ubatama ngusu lushomo liandisho lutangalo lumono Tasunga nisipi mbolirwisi wapenze kwa tapenga ni ajintu jiri jonsi jinini Tasota ugi awa agogo mbuli mbiliwili arwisi wa muo ulikede moyo wagwe ulanjoloma nyeo yagwe ilanjoloma uyandise wagwe ulanjoloma igusara wagwe ulirozi alime ulizi kuti ulendela na achwi ilialeza uonse gehena taugonji umuyo untanya ulendela na achwi ilialeza ujisiru andisio wapoleza ulanjoloma umuyo wagwe umarumi onse amwana gazi ujisi ulari esia kuzintu zianyiga Zirifi degulingwe, tajisi ya ndirimbi. Ba ingatuwa wamba musimbi, wamu ya usalala usama zisani. Zitaliboni iguba, jabu nareza. Aguswa anzi, igutawe ajintu. Pepe mneni, rino, tawiyandika nigunka. Na kwambira, iguti, ulirubide. Kambo, tagabushomi. Kambo kugonsi, ogo mkwazi. Ndoru tangaroru wagwe. Imwana kasi ulasama, izintu eyo zinini. Ulaswa anzi, umangolezia. Jinde buyo mamarumi, basiga, umonzi. Babo ora ibuyo, usoebera, irubua, abobo mbole, eyo muda ambira kuti eyo, chirirureme, wanagasi, chambi guamba kuti, mbole, mbole babi, chambi guamba iguti, mbole basi guamu, here, tuweiba lugi, mwenyezi iguti, oyo muya utasari, waga kujata, ino uyo jitanze, ulejisigano, likwene eyo, liguambira iguti, tagugasari, tagupi winda, ulimuya utasari, Wamba, mebo na, mebo, ndagaunka kumbangano, nebukatinezala, wakari mwalu mimbolemu, pere, kambo, wakaba, utangu, lesa wakamu pamuya, wamusune. akumulekera kulira bwiso kwa miaka ili chiroba iyo mala agwe akumanza akalampha muli abamwi aba banakasi mbobachitha okuno mbombobo eri wakanjirwa madaimona imwarumi wakanjirwa madaimona akusaphaula zisani zyakwe iye pakali kukonja kumusamikazisa sena mwakabona ejo chewamba yero miuya ikwereresya mung'aneko lenderana anchicho mukamba kusiwako ulayowa iwamba inthu chilichonse kuyowa kuti thamuka muhosi elimbi iwakhumi iwanu khekambo ako ndepenzi ejo ma akaka mbokuti moyo wakambauka kumbungano ya makupi chitha wapachitha kusandulwa akululama kulireza kukuthalika bayonji za mphemo zyapo mu zinthu zifikide chiyindi chonse chomuyandikana kusowa ithombe alupukulusyo wakayindi uku phyanga ikuswa kunkhomwe kuya kunkhomwe imbi akuchitha palumi apanakasi kululama kulireza amwangulule zinthu zyanyika amwangulule kukambauka kuthethethe wakusobana amen amukambauke makani mabothu reza wakamba popo kuti nawo uyandanyika na zinthu zyanyika uyandisorwaleza akwalo thalumo muli nduwe anthu panakonja kusothauka mudzulu ansi akuwongolola busiku bonse akukanana kumyambo mbuli kuthira ibunyangu atha yachikuthu cha ng'ombe yakayuma iwo champhonya anze chifumwa chithopela alunyama runji akulwana isaha ligali kugowunkha kugonya akuwamba chinthu chimwe mumbungano ejo chiyo chithambungano yonse kumwayika tayire chinthu monyika phere miuya ikwereresya ya madaimona tuyanda kuthokera kuthwi okolesa nkhwanjoloma usalala amen mbombobo miuya ikwereresya kuthwi lyaleza ngoyi mwarumi kuthalika indi iloko dakwesa mwanakasi munini mwanakatholika pa gc panji okwya muchende yakuleka ikusiyala kwakwe ilaswa mumanza akwe akunkhumo yakwe ikuthi na mukamba usimupothu wamuya usalala ndakayeya oyo mwarumi waka gc bodera ya chinthu ejo kumanza akwe kayakuyenda kunanika ipanthu anchicho lonse walo musikulwa na khristo sekuyendapa na apolowa ikwakwe kuvitha kumphemo yakwe na ikuswa kumuthwe kwakwe na kuli muweso thakukwepolowa ikuyothola ikusena ikwa jesu khristo mwana waleza mapolowa pulikhe mbwezi kuchatizi ya chinthu chilichonse inga kano chisimafutha ikuthira ikuswa ikudzandza lyomwe awaini ikuswa kulilimbi ili kuti na waperesya muchimo chilichonse chapukombi ngu diabolos kupona popo pakambausi mopayowa kuchinthu chilipopo mbuli chejo ijo nthotho yandikana kujokera ku buku yapusolozi kujokera ku thwi lyaleza eri ndi thwi lyaleza baibele lilereke thwi lyakaindi wamba ndiliyowete ikuba bobo mukesi branham ndiliyowete kuti njoswekerwa luthanga lwangu lomwe ino nkhambonzi tozi kuti luthanga lonchinzi ndayamba kuti ziphe ikambo kumukorwi kukuyinkha kukukorwa ngusikapuko thahi ulapuka ichifumo ujise kuchuzauka munzuwe kunkha kuyopweza mabhodhela wapiro na othathwe apukoko akunkha kuyopweza wisiki amushopo wonse wa chinthu ejo tikufepa musanga munini ikukhala kusule akufepa akufuli dabusi ikuswa mu mphemo yakwe mbuli kuti wali chikusu kwamana semupikambo ndoluthanga lulike ndwazi kukonse nkhwazi makani ndi ngurube kupulenge mause ali ndiwe iyepo ulyamba ikwamuna khristu khapela uyamira a zinthu zilipopo kuluthangalo pakuli makani mapothu amuya usalala tali chinthu phere ng'anda imwe imphati ya ngusu ya luthangalo imakani mapothu amuya usalala chinthu chigusi yakupi chipothu kwinda ya munthu onse oyo ujise kuchuzaulwa yopweza kunywa kwa makani mapothu a jesu khristu uzozigwa amuya usalala uli koledwe ikusikira kukasiye inyika eyi amen luthangalo luthambiki akuzula ipulemu kuli kupulusikwa ikusumanana kugusya bobi kusumanana kukorwa sikati amasiku amen iyo ndithwi lyaleza mbungano yapoola kukweza chinthu iyembe perede kuba aphokwerereni oko nkhoperede ikunkha kupusena wakuligwaya kumanzi kuba aku kupulusikwa ikhadi lyaphobwe kumaninina yaluswanano mbombobo kuba akusiyana tinthu chimwe kung'anda yamembala umwi zinthu zimwe mukanda kansi tambungano ikusiana kusala ikusalika kujana chinthu chimwe yakukhutya ino ndipenzinzi baloni chikama yiphati ya nguluve nekuba baloni nguluve kuzwa kumathalikiro ikuti ndikakasola kuswanga na Khristu ndikakachisira uthangalo lunjiloko zinthu ezo nekunga yakafa maningi kuyenda mokopete akati kamasuku kulimbapo makani mapotho kukorwa muuya luthangalo luthambi akuzulwa kwa bulemu muthapisi zili mlandu amumufideruse amumuleke asumanane ikufika pa ndombondo yakwe amumuleke anywe ikatchasukakwe amumuleke ape amusalo wakwe wanjuka oyo ngomusalo wakwe muthapi ikambo gabora kung'anda zinthu zyonse akathede akudekera kuyenda musalo omwe ichinthu kuli ndiwe chakuchita kuphona bumi wabuleza chakuti inga wathondeza kulingwe kuthethi makati mapotho achisi zindi yazulu zili khumi kuyinda cheyo kulingwe ili kuti na wafa muchimo ejo yonka kugehena akatchasuka kwe oko nkhukorwa kwa diabolos ikuti na wafa gafuke pa ndombondo yakaindi leza ngomupethesi wapo kuti na wafa ikaunka apusena awa ikasiyana akuyenda konse kasamide sikopera siyabwamu leza mupethesi wapo pere kuli chinthu chomwe ikuti na wafa kunsi yanguzu yabunanike wamuya usalala muli stefano mbwa akachita chindi nayakarungumanina kumeso aleza ikati ndabona chulu yachuka alimwe jesu ulimbwi kujanza lyalulyo werere kuya kuchulu muli matini kubhokesi yakwe amen nyuya ikwereresa girwa na juliareza kulekela buyo kuchiranga buyo mbobuti mbochichita muwesi branham kuchiranga buyo nchopeni kukonse kwerere kuchita kukweza juliareza utasoli unyanyamuna ichinthu utasere muki uchiphayiro akuma ali nchicho kongorora lesa ndiphemu ya usalala mwami ndiphemu ya usalala tabori yepo kuma achiphayiro ejo ejo tachigwasi pe pepe eyo tayirinjira mbobora ku mukese kujulyakwe amulange petro petro wakali mupenzi ikaponika mbuli kuti nakafa ili wakapona mwami kasika yenda amanzi yeri wakati mwami kuti nanduwe ndilayirire kusika mwami wakati kobora ndino petro wakati ndino lindira kayindika nini mwami andiunkhe mukulimya ikulya ikwa masuba ali makumi one ikubona kuti na inga ndenda amanzi ayo nape o mwami ndilekere ndijane muya ukubwene ali ndime kuthegwa ndikonze kusiyana mumuya akwamba mumyambo mubwato obu hawo ndakonze kuswa pepe munene wakakweza lesa kuchulyakwe kulekela buyo akuchiranga buyo lesa wakamusitirizya ndina kuti lesa nakaswana musa eyo wakati musa kuseremukira kumusanza mweke pita akuambira farao kuleka panthu ibangu aunke ndina kuti musa nakati andinke mukulimya kulya kwa masuba ali makumi one ikusangwina akubona kuti na ndichisi lushomo lokubwene wakukuswirira lesa kundipa chinthu chimwe chimbi mwami andikwambire chinthu chimwe ndilekere ndibone na ndanjira mumuya usangwina musa takabuziya mikuziyo wakabwezapo yolesa kuchwiryakwe akunkha iyo njenzira njerete kuchichita pobweza lesa kuchwiryakwe awo ulisi uyokonzya kuchichita takalindira mane chinthu chimwe chimbi chachithika wakasumana napoyo akuchichita ine kuchatiriza eliya chindi nakaseremuka ikusa kuchilundu yakalimereki wakali athala awo kwachindi chilamfu ili wakaswana mukamufu muchete wakali muswakule munamasi ilo chindi nakamuswana ikunserero okya wakali kutheba tusamu mulopuwa ilo lesa wakamwambira kuseremukira kung'anda eyo yamukamufu ino mbusena kwamukamba usikunkha ngoyo wakaserukira kung'anda yamukamufu ilo chindi nakachitha wakachisiye tusamu thopiro ikati ino uchithanzi ngati ikutheba tusamu ndichisipuya buso bukubwene kwakujika makhekhe masyontho amapopi kukonse pesyalirwa pechisi kuli myaka yothathwe ikuswa nithu ataka jisi mvula ilo kati mphawo ndiyokweza makhekhe aya amapopwe ilo mepo amwanangu msankhwa piyo alya khapera tukafuke wakati kundijikira lyomwe kusanguna aleluya o ndilisi ndipo teredwe aneni pere ndili kupula zulwa mwami nekuba ngati kundijikira lyomwe kusanguna khambo mpopopo mbwamba imwami phawawe ino nchinzi sangu na wakwe ndaula kwa migwaresa, aburura migwakwe, ikutari kwa migwaresa, ajongo jinini, utari kwa migwaresa, aguli kwako nini, utari kwa migwaresa, ajeji jinini, na ejo, pere, lesa, aburura migwakwe, alimwe zintu zionse, ezi ziyo yungesi kwa, ulindi nye, wika, usangu na, ino muga mufu oyo, wakamwa, jejo, lusha murura bola kuinda kukumkwa, ikumkwa, kuinda kuchwi, wakati, ero ndichwi ya mami, bambo oyo muntu walesa usalala, oyo musisimi walesa, alimindirisi oba mbini, ero ndichwi ya lesa, lino taga zuza kulanduka, uyobuzia, sumugabo nyina, nzira ya kujijita, taga yanda, waba ula, ijagwe, agwambira, sumugabo nyina, iwamba, lino, ino mwye yabote, imugamba usi, ulikunganda yangu, wamba jeji, sosi, ino uye yanze ujatikizi ya jeji, waganjira, gatari ya kusugu muna, waga, legela, waga legela ejo, nchaga jisiku tekwa, ajane kunji, cheji yo injiga, kweya ndigana, sunu, kulegela, wajianza jaga indi jibotu, ya jejo, nchojisi, aleluya, waga sugu muna kutekwa agonje, iku jana, guzo zikwa, waga sugu muna mafuta onse, ngaga jisi, mafuta onse, ngaga jisi, abusubo onse, mwaga jisi, umugamba usi, ubwami bwareza. Ile jindi, naga busu muna, bonsi omya, leza waga seruga, waga suzi ya jisu, ya busu, waga suzi ya nsazi ya mafuta. Waga busu muna aluo, umotiba umugamba usi, elio, waga swaya, waji suzi aluo, waga suku mwita umugati, jindi, ajimi, naga suku muna, waga suzi ya. Ndila amba, sunu ikutina mtu, wasuku muna, ikufuba obu bonsi, wagulile mega abumwi, wagulikwa zia nisia, una Kristo. Kulega muya usalala ikuweza ikusena kwao uyoba lukurusyo liyo taliga muga kwa ka es apeni liyo fumpa jisi jonsi amulege bufuba amutokele kuchu ili alesa amusukumune utegwa mususi kwe amulegele nkabela alesa yolege lagusiga amusukumune leza uyo susi amugati zintu jonsi zinini zia uwele kujita jeji alimuwelete kujita ejo alimuwelete kujita jeji alimwele tewujita ejo, wajiruba, wajisukumuna kuswa, kubuntubwako. Kwamba, lesa ndilegele kuswa, jagumanina obu, buswa obu no, guba wago jagumanina. Mwami, ndabola amoyo chogede, ndabola muya pengede, ndaguyanda. Yebolisi ndaguyanda, elyo ndianda ikuluba bufwafu, obu bonsi, waguli miagulia, obu bonsi, kwa masuba ali magumi, one, akubona na inga, ndaswena maningi kulireza. Jonsi eji, ejo, kimbi, ibufuwa obu bonsi. Kujirega, njina juntumuchwi, jikwambira ikuba aguli miagulia, kwa masuba ali magumi, one, kagwe juntu, njina juntu, mwenyika, jikwambira aguli miagulia, titaleza wagwambira. Ikutina wali miagulia, tokafiki nzarape, agunjira izintu ezi zionsi, mboli, mboli miagulia, mwesu, unojisiru tangaro, aruko mano, jindi yonsi. Gati mutabo negeri, umbira ya bantu mboli basi upa upa, mboba jita, agungu mana ibusu, boside. Ngeri mkuli miagulia, kwa masuba ali magumi one, zisani ziangu, tazigandere rili mbipe, na swegeru mapaundi ali magumi otatwe, alimi, bandambira kuti, ndino uboneka, igabotu logo, wainda ogu. Oh, bufuba, yaro miu ya igwereresia ya diabolos. Unkaji pairo kwa amba, bulemu, 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 mane, toji konzi kwa amba, iji ntujembe, kwa amba, werete, kwa amba, umyambo, otana tambula muya usalala. Bufuba, wajisugumu na jonsi. Amu kisejo, mububambe iwanu, akubora uchwi ya lesa. Wakati amu sanduge umi au miwanu, akubabatisigwa musinari ya Jesu Kristo, tegwa mchatirwe, zivizianu. Kabela, muyo tambula jipego jamu ya usalala. Leza nata suidilizi ya ikiri yawe. Kalileza. Amen. Sugu muna jonsi. Kwa zuzia. Amen. Ndaji anda ejo. Erundi chulia leza. Leza waga amba bobo. Mbombo bo. Eroji indi leza naga jamba. Leza uyoji mamera. Ya. Kuliba mbira gonsi kupanga. Gonsi kunka kujikombero. Koko nzia kujita. Kulibi ombole anselero awa, kubambiru wa mioto gala, ogo, kupanga jikungo jipati, ja ziwe zekwa, na jikungo jipati ya miota, iwe sabantu, ndagali kuberega obuya. Irubala kweza kupanga makochi, ayima pati azintuzionse, akubika mapulanga mayumu, akusagatizia mahogani, mugati, monsi, kabela azintuzionse, zibu otumaningi, akwabika alia anjanji, kabela yagari fide umaninina. Pao injini, ilikede. Tagwe busi ibupya kwa menda. Mulinjo, ilikede buyo au. Toyandikana sunu mulilo umwi muboira. Toyandikana sunu mbusi bwamenda apya. Toyandikana sunu mbungano kubira jintu jibira kupya maningi jirigo kubira kukwisha ijibi mubumi bago. Lwaro nduyandisho ili kutina tamuyandani umwi aumwi mbobuti mbomu yoyandaleza. Oyo ngomu tanabwini uliandisho lusisa marwi marwi azibi. Amunjire muliandisho aleza hao muyoyanda umwi aumwi hao muyoyanda imbugano muyoyanda gambo muyoyanda zintuzionsi yabunaleza alimwi muyoli tantamuna uzintuzianyiga nyuya igwereleza gisunguruga kwambi abantu eji ejo na ajimbi bede ujitajeji bede ujitajejo kambu kuti tubungwe twabuga alimwi tujise jiobu nuzio jinini ejo tubamba kuti elino ndashoma kuti imuntu ndashoma mwijintu jiribobo muliko ngorora mu Bible mbombo bo obombini ikapanga kabungwe kuswa ulinchijo jindi ongorola uro chisi pere to chisi pe umuto vera wabuga wati bamba ura mumyambo mbombo bo ogo kuli mu Bible jindi wamba ura mumyambo uro chisi pere bunji wako baga mba ura mumyambo kabela tebaga uchisi pe mabona oyo taulingwe pepe munene ebunji wako bagati tuwele degu sinsima amulange basinsimi aba okuno bajisimeja amitwe yabo abasotaoga muchulu ansi akusinsima nigaya wakati ngebo nyonse mulabeja amen mbobo leza taboli mbuli bobo leza ubora kumoyo usinizije oyo ubora amuya uchogede upengede oyo unka gabjala amisozi yogwe dalubo ya utazumba uzia gakomana galeterezia maila mayandisi amen wajimwisia igabotu ejo mwensuma kuhula maningi ya madaimona. Madaimona gaberega mubuntu wabantunsi. Amulangirile ogo. Polisialila mijero yayo. Amulangirile oyo mushobo wabumi mtu. Ngwapona. Amwone nzira. Mubalile mega. Amulangirile nzira. Njoba jita. Mubone tuambo. Tuabo motubede. Tajikwanzegi iku ya. Mbole. Eri utina. Ndagwambira ikuti. Inzira buyo. Nje inyoto gala. Ilikede. Mumundando. Yonsi atalawa. Ujulu. Ili. Mucheostoni. Tokonji kwenda, inzirabio, njoko njagunka, njamoto gala. Ili mtu wa umwi, ugo sola imunchali, wele deguleta, magaloni osanwe, amungu imba. Mboyu moto gala, uwagwe, ili kutina, tajisi mungu imba, tagonji, uye njape. Unje nzira, nchobeni, iluleme, mbojibede ujulu, iutina wafuaga kutegweleza. Tandigwe imagani, obo, mboga pona abunji, iwa mioto gala, njoga panga, ikutina, uliandisho waleza talugo wagu ugwerera mubwami waleza uli swegete uli negativu wa positivu tagugwe magani iwunji obo magesi aya a positivu mwaenda awa iwutinata jisi waya wa mubulongo tagagi pe mbombobo wele degu simpa ubomba begwa uliandisho waleza o mwesu uleta negativu eyo a positivu antomwe yoba amumoni mumoni wa magani wabotu ajianza jibotu jaga indi ulegele mwaigire iguswa kunkomwe usika kunkomwe toka utambole yakutakwe inchijo takwe magani ikunji posungana yakusotauka pokonja ikujita a positive were deguba awaya wa mubulongo ikuti umweshe imomoni amen sama sola kubona wabikawaya wa mubulongo awa ariyeji kabela ikabela gonse bela jogera konya awa musabu station konya ansi mubulongo elio jindi jons imutu asimpa akumbo megwa mochi ilialeza ila musimpa akumbo mbemega mugari vali utala ogo ye jatisho mbaga nialeza ya gale tuwa au ikumwesha momoni wamaga ni mabotu amen nyomuli zipenzina ivantu walima mochari ae mapati nchoveni atontola atulengwa au hali jengeze ugamba wamaga ni mabotu imugamba usimunini wakandibole lachilo usulirwa kuliga mwiga tukungwe tulemu tulemu jisi sunu unze liaga tolika wakati mwesu branamu najimwa kukatala kati bayobambira ndiswe tonsi tobagamba usi usama sigobera zisale akunyona imakola esu akugamba uga zintu zimwi elio bayotwa ambila jakugamba uga pota aimwi wakati sekonzi kujiminina ilindipe wakati nyonde dekujitanzi sandele de ikutalika kukamba ugamaga ni mabotu. Nagati mwesu kufungwa kuti uli anto mwe agabungwe ago. Ugale mega. Uwamba kuyo ejo. Toele de. Ile kwa yegu mwaru wagu. Na. Sikuwe ndere siya iwa kumpati. Wajogu. Agwamba. Mwenene. Nagasi ya ruruwa amuya waleza. Ndere kiri waleza. Iutina uyo ndere gila kukamba uga. Elio, njo karira mujigombero yago, ikuti na, tojijiti, ndaunka, wajipa, umuntu umeombi. Iyo nje nzira ya kujijita, utaenguluge iji ntujeni, utabi, mububi, uyutuga, agwamba ejo, mojibede. Ya, wakati, mwes branamu, tau ya kuti inga, ndaba ambunga, dagati, oguli mtu nta, basi wasi bayobungana, mbombobo, bayo tobera. Mbuli mtu lumwi, wakakunkozi yankuku, lino, taguli kudana, tanijambi kudana, nijamba, kukambogeni. Wakaliyo vika nkuku yawe, elio, taga jisimachi agukwene, pe, wakabika ichi ya dagisi unsi ya imwe. Eloji ndi onse naga wankorwa dagisi ya gali jintu ya gali wanega wenju. Ejo nkugu chozi ya gasola kubona. Abobo nkugu sege ya gali igunga ilalila. Nkugu alimwe itugu kutunini tuwa gali unga tuasiga. Pele dagisi teri ya gazi muambo oyo. Pele buzu wabu mwe kugu sege chembele ya gatutola gunze ya butala. Gwali igalonga unserelo gunze ya butala. Jindi katagisi kanini ni kaka nukizi ya manzi ayo kaka unka mu manzi jangusu mulimo waka kari kukonzia hinku kusege nche mbele ya kati ko hili katagisi kanini kakati oki kakari kuya ku manzi kambo nzi kakari katagisi kubulenge jindi kaka nukizi ya manzi mkwesu hika kakonzia ukuli kasia ulingao kambo kakari katagisi hilo ndamba sunu kufumba ibantu wanda nchoveni hiu janareza. Tabaga legeri imbungano kubendelesia uzintu ezio njoba tagonji ikupona ejo najimbi yutina ujisibulenge waleza mulindwe yu unkagubusarali yu inkiraji ntujiruleme yu iminaji ntujiruleme yu jitaji ntujiruleme yu yeyaji ntujiruleme yu ponaji ntujiruleme yutina uliga degis yu yandamansi yutina ulimna kristo yu yanda kristo yutina ndwe diabolosi yu yanda zintu ya diabolosi yutina ulikubi yu yoriazi ntuzifide. Ulina ulingulube, yori ya bulogo. Ule ule sunu. Mubo, yebo utabili na iguba atala awa. Iguli ya zintu, ya mwami, poonya kusele muga, agumuwa nkila antomwe adiabolosi. Uli jintu yimwe yorubide, anjijo, lega kuswili la kumiyo ya eyo, alomba daimona. Tawema gani, na wele lewi ima oleke, ibalumi abanagasi, bala mugumo, waguba jintu yimwe, iutandila. Galibalumi abanagasi abo, baga ima, abalike antomwe aleza. Amalange miga obo mbaga ima oguya ikutalimbuli mwala wa chiprota pere mwala wa makalo. Wakati segwa amba jintu segwa magani ejo semirani choyamba segwa magani mbunga yangu choyamba segwa magani ejo mwami nchamba. Ikutina bago sora mutwe wangu ngila ambabu yo ejo lesa chabika mumulomo wangu jagwa amba wakaliruzi ilosunu. Balumi abanagasi, mtabikiri maonu, uli ejo, enyiga, chwe jisi, yandinywe, ogo, uli sangabarisha, kwe jisi, mushobo, wagusitwa, kwa mabagiteria, kwa jisi, agutaminina. Ino uti, wasanga na mungano, uyo wagabotu, ogo nkusitwa, kwa bubeji, kambonzi, yebo uji jisi buruwazi, kwa zibi, bombobo, penda kwa ambila juntujo mwe mwesu, ejo, yo gusita, kuzibi, uti, bora, kukuloa, kuyandisi, kwa mwami, Jesu Kristo. Agusanzi kwa muu ya usalala. Kabela obo buyogu sita kuzibi zionsi. Aguyandise kwa go. Uyoba igwagu ya igu julu. Arimi togabi aji jazintu zianyiga. Atugombe. Tata wesu wagu julu. Jindi tuwabo na miu ya iwerelezia. Abantu. Aguziba kuti. Isampaula izintu zialeza. Dagomba leza kuti uyo jatamalumi amwanagasi onsi omuno sunu. Abu ya buzwa obu, mwami kuti bayongu isya, utibumi iwawo, ya kuhendela ni ajwi. Hilo wakari usuila kuzintu, zirubide, ejo jagulosi, ziyari guzimia, kubelesia mamagazini, atu anu, wabu ini, waga indi, igusesemia, waga indi, wazianyiga, mavideo, agali, television itasalari. Oleza zintu mburi bobu, zitagonzegi, muna Kristo kulanga, leza, jiratu jima, wakati, ya kukubamba iku jimwa, mburi marusi. Wakati imuga wainkila marusi agwe, alimi a, alimi nkutula, wainka untimba agwe. Imuga wagale, yolu gaji ntuye mwe. Mwone wakazi ya wa, utamani nina wagale, wele deguba imuntu sigu papa, ora kujipairo, alimi mbulikoti, yolu ga inyiga, weju sumana na nchoveni, bala chogela koonya agulia jintu alubo. Oleza salazi ya ngande ago, mwami, aleluya, tumamu ya usalala. Kulamwa kulibobu, waji ndijagale, ogo, kuyo salazia, ikuyandisha kwa mtu, akusalazia ibuntu bwawe akumusalazia akumubamba ikuba kirenge kiyakuchulu ikumupa ubukurusya bukubushi bwawe azigonke zyawe mbulisi kwazi utegwa aulugire muchulu akuindira zintu syanyika eyi akubabamukira mmachulu mulale ogo nkwakonzya ikubona mapenzi aboda gachili kule kujipa mwami wakakosyanisya basisimi bako kuli mbapo kuli basikwaze awo bakachisi iliso yasikwaze ikonja ikuwuluka kuchulu maningi akubona zinthu kayi ndi loko kasitanasika okuya koleza longeza mukano ineni longeza bantu babora okuno longeza benzu mu miryango yesu elyo palekele basi bekuti mulumbe ti watondekete kubube bwa munthu phere watondeketwe ikaphati mwami kuli babo balube tikaphati mukozi bakuti buzwa bomwe twelede kuyoyima anthu omwe ulubeta waleza amukuziba ikuti tiopheda kambo ikakusiba ikwini akutha bwamba tata ndakomba kuti bayopwesa kumoyo aumwi musina lya jesu amithu yesu likoteme wakayindipoyo ndalibusiyana kuli munthu omwe anu useni okuno unga wati mukuyesu branham ndachimwa akukathala kuzinthu ziyakale ndichisi zinthu zitagwasi ezo zilengelera ali ndime kwachi ndichilamfu nda ndayambawula kuthalu ziliyonse ndi ndichitha zinthu zenditeerete ikuchitha limwi ndilichizi ndachiyereri kumuna khristu siyandi ikuchitha ejo leza ulizi siyandi elyo siyandi kuswirira limbi kumuya oyo wakaindi chinthu chandithola ansi mu bumi bwangu bonse ndikuthapa aluya ndicholweni akwanguluko muli khristu ndiyenda kuti undikombere mukuyesu branham ikuti iyo iyo ndisiya buzuba obuno sa inga wathambika chanzali yako ni munthu wonse kaukoteme leza mulongezi oma manza manji zinthu zitagwasi ziyakale zinthu zinini ziyakale ezyo zikubamba kwambawula na ikuthalika kukwankhwana kunene mumbukano ukubamba ikuyimina chinthu chimwe ichimbi mbuli chejo ejo thachiri chapunaleza olondukasyo akati kapapunyina elyo uthachiti chejo toyandi chejo toyandi chejo azinthu zinini ziyakale lunyemo lwakale lunini azinthu zyonse zimbi ukutholansi ikwamba leza zichiyandilimbi ichinthu ejo ndachimwa akukathala kuli nchicho ndilipambiride sunu kuchisowa ndapora lino mwami alimwi ndiyanda ikuzwa kukuliyanda ikwangu konse ikuthinawo mukuyesu tandilanganikapothu ndiyo mukomberane kupa ikuthinawo patata tapandilanganikapothu ndiyo payanda nekupa ikuthinawo mukanthu wangu tandilanganikapothu na mulumi wangu ndiyo chiyendera chapupombe kumbeli aleza mwami ndalangapiyo kukwami kwako ndiyanda museso wangu usolokete ndiyanda moyo wangu kuzulwa ruthangalo ndiyenda kuchiyendera zindi mapenzi anonzima chopeni kusunguluka ndime ndichiyenda kukhala amanza angu muchulu amoyo wangu unjoloma kumbere lyako mwami mukuziva echi ikuti buzwa bomwe ndiye wakuswana ndiyenda muchopo oyo waruzipo mwami ndipambepopo kuzwita buzwa obuno warombwa uthambike janza lyako munthu omwe watathambika ijanza lyakwe kayindikayinda lizakulongeze lizakulongeze mwyezi kutupha kulirapo nini kujindi imithweso nikoteme kunjipoti kojamba chopeni utasoboni ono eji tajiji ndiyakusobana inchindi jakuthambula inchindi noyerede kuchithambula bora chisukumone chonse njonya lino mulachitha bora kupha konse kojisi kulireza ikwamba lezansi jisi ikunji maningi ndilimuka nchomoyo munini wa mng'anda sikunji kuchitha maningi mwami perenda ndakonja ikupata baibele yako ndakonja kuphayira ibusu babomwe ndakonja ikusowa masifuira onse amumiseso yangu ndakonja ikusowa zinthu ezyo zyonse ndazulwa ku zinthu zinji ezyo mukamba kuti njamba kuseni okuno apopo ndi ndilimukuchisowa chonse suno sechiyandiphe leza ndizuziye iliyandisyo ndizuziye achinthu jindi bamba ikuyanda sinkhondo winda ikupija ngwejisi ndachiyanda nchopeni mwami kujendi nalisi awa walumbwa upole lino akwima achiphayiro wakaindika nini puyo kujendi notupungana achwi lya muphayiro ikuthinawo wamba chejo nchopeni lino ikuthinawo lipambirire nchopeni kuchisiya tokaswi achiphayiro echi suno phe achejo kumoyo wako uthina ulapora akusinizya ili kwamba ndapola athala awa ikwima puyo yaindika nini mukuyesu branham iha kujendi nomupa achwi lya muphayiro anthu omwe andime ndiyamugame ndi ndiyanda ikupora ikuphayira sena ulapola eno amitho yanu kikoteme nguni uthapuke akupola kuchiphayiriro ikwima kuzunguluka chiphayiriro. Tandi ndiriri. Omufuturi sibuya. Swirira. Igulira gwangu. Kubombede. Kujende. Noita. Vamwe. Oh. Utandi ndiriri. Ambari. Mufotole. Mufotole. Swirira. Kurira gwangu. Ikubombede. Gojende. Noita. Bamwe. Oh. Utandi ndiriri. Tawema gani mbogali muna Kristo baji ndi jilangfu eri uji jisemiu ya yominini ya gali njua mbaula iwa mba kunyama ibuyo maningi iwa mba kwa mbaula ya mtume jini mtume ya bola akutariga uganana ya mtume umbi ulasanga na moonya ambapo alimi oh ikuba niga niga nchobeni ejo chibi mwesu utano jiti ejo ejo umalegiro jie kukushia mnjiga ya jishomezio. Iutina ujisibu yozi ntuzini ni chega indi. Ezo, zotele degubasyo. Iutina uliandisho waleza. Tarulincho beni, umwe wago. Sato goba, mwurindu. Amulombwana, igwe inda kumbele agwamba. Leza, konya awa. Ndiraji suku muna jonsi. Useni oguno, konya awa. Ndira swagu jipairo eji. Keni muntuande, sato gobora. Sago lisi zibi, utanatambula Jesu. Alimu ulisi kuti nduwezi zibi. Tomozi mwuri mfutuli wago. Yebo amba mwes branamu ii, nagari ya kuti nagajisi igunji, kwa misaro, nagainka uzi ziano, azipobwe azintu, ezio yonse. Ndagara mshobo mubi, wazi pegu, alimu inda, ndagara mshobo mibi, yabu lembu. Ndagara mapugu, aga indi, ajistuano, tubiabi, mulingao, ndibanga, ndabo teru wagwabara. Mwesu, uli intu jimujiru bite, anduwe, kogo, kogu ya ndisha wago, wabona. Ndiregare ndibone imuntu, chabala. Ndilege ndibone ejo, chaebera. Swirira zimbo, ya swirira. Iguzu wabu mwi, kebora mwotogala. Mutu umwi, wakatambigizia, aguya siaga pepele igangu. Mushobo umwi, wa zimbo, sivyabi, siaga indi. Ndagati igo zima, ejintu ejo. Seyandiku mkwaje ejo. Jitu jimweja, huki, huki. Igati nkambo nzi, ndabo teroku mkwaje ejo. Ndagati ulenge bwago, ulinyongene, ulinyongene. Jindi negali ogono maswa mashonto. Binde jejo atala. Ya agunselero ya jirundu. Na agumbali ya tundu. Kezela nswi. Amuntu. Kwanoti yunitu nini tusalabuga. Kwa gali guimba. Yetu yunitu tusalabuga. Kwa gali guongorora. Imati gali. Waga indi. Wagali guuruga. Muruo. Nani. Iga imba ntemba uzio. Ndagongore da imusankwa oyo. Ndagati langa. Musankwa. Ejo nchimbo. Ijangu. Kwa ibambite gairira. Agunkapepele gangu. Lesa. Uratutuma unserero. Gwende imbira. Ujindi neri ogun. Igutonto ziyabu ntubu gangu. Nchibo tu winda zintu zionse zinyongene ziaga indi. Ezio zipogesi ziaga indi. Zifuma. Usumana na ogo. Kota gonji. Agwalo. Igulita. Mubusana. Gwabule. Jalo nchilio ya diabolosi. Ninganda ya diabolosi. Yaga sofwa zikuwa zibi. Sawa zuzi kwa agonsi ogia. Agubotelwa ejo. Jindi babika imari ayo. Muzibogesi ezio zinini ziagale. Asintu ezio yonse ya tombe ziagale. Diabora alindwe. Ulaboterwa ezio. Mause gulindwe. Ulisiguwa. Ulisage nekusogulireza. Tomusileza. Iutinogali musileza. Mguja tulwa kwa zibi ziago. Notaka suira. Kubufuba. Ulibobo. Inga bunofide. Ulindwe. Ingawa. Ingawa. Luga. Kambo. Ganchijo. Tojiyandi ejo. Ijirio yago. Nchibo tumaningi. Ulamu yandaleza. Sato gobola guseni oguno. Ufugama awa. Ababa. Basiguli legerela. Guseni oguno. Mbaba balumi. Abanagasi. Bafugeme mponya awa. Lagali bana Kristo. Kwa miaga. Tibao bausi. Ikutaba bana Kristo pe. Pele. Cheri mkusola ikujita. Kubambira ikuti diabolos. Oyo. Uba huima. Ulimuguba sinkila iuba. Arutangalo uzide. Imuya usalala ndutangalo. Mwesu. Nda sisi muga. Kegole dwe. Nda unka. Mugulala, kegore dwe, ndagorwa buswa bonse, kole dwe masiku onse. Oh, ndabuyo, ndayanda ibuyo, ndainka, buzele ranswi, ndibuyo, utandi indiriri, Amufotole sibuya, swira kulira kwangu kubombede. Ndai kakukuhima, kuimba intemba uzio zialesa, ndila gamba uga, ndi, kose kwe unka. Sena atuandi kuba munzula eyo, uzula muya usalala, ulandi nyanya musia. Oma, kwa wangu wakaba imba inyimbo ziagale, ziatombe, inga waimba eyi. Ndiyago njiga, yajishomezio. Ndiyago njiga, yajishomezio. Ongu ni, utabole, agunka andime. Ndiyago njiga, yajishomezio. Ndiyago njiga, yajishomezio. Ndiyago njiga, yajishomezio. Ongu ni, utabole, agunka, andime, ndiyago njiga, yajisho mezio. Jindi, ndiyago siga, kukuliogeza ogo, kuleregetu. Elio, kulegerebwa gori onse. Jindi, ndiyago wanabustu watata. Elio mujamba jagwe, kuliogeza. Ndiya agunyiga, yajisho mezio. Ndiya agunyiga, yajisho mezio. Ongu ni, utabore, agunka, andime. Ndiya agunyiga, yajisho mezio. Sato gobora, unka antomwe. Ndaya jindi kutandila, bari mianda yosanwe. Ibesu gatu imwe kutala, jindi negali kubizia. Bari mianda. Magumi, obiro, utandila jindi eji, kunselero oguno, ankomwe, diamolonga. Jindi nyanyesi mpati ya kubojato, niyaga seruga, laimwega, amolonga. Aleluya. Ichwi galika nena kuswa, kulinjio gati. Kuswabu mwe, yomwe ya magani mabotu mnjiga yonse. Mboboti musankwa mbonini mjate, utagwe, anchagwene, simpulasi, iusola kujita jejo. Irusi ya lualeza. Amen. Ongu ni utabole, agunka, kukusya. Igubika ambali, kionse, situlemena, lino, mutaswiri miuya, eyo, igwerereza. Amubole, muswiri chigareza, mbubo mbamba imwami. Palajo abafuka inzala, anyota yaburulami, kambo bayoku tisigwa. Atu watamige mitueso, ojendi notupaira antomwe, ababa, ajipairiro. Nomu yandu anabana, njenda kuti mjeye useni ogono. Mwiwalia, iguswa zionse. Zijerezia, muliwalia iguswa zionse, zijerezia asibi, zimula matila, ilogo jabu tetete. Paulo wakati, mahebrayo jipati 12, mkubona kuti swebo, zunguliki tuwe ankamu mpati, bobu, yabagamboni, atusoe zionse, zitujerezia asibi, yalo, zitula matila ilogo jabu tetete. Elio inu, dambe nzi jembi, kambo, jindi inga, Jandima, Iwamba, Tia Gideon, Tia Balagi, Balagi, Tia Samsoni, Tia Jephthah, Tia Davida, Tia Samueli, Asiaba Sinsimi. Balogwi ndaguru shomo baga sunda mami, dago ndaburu lami, gajana yishomezo, gamuma, umolomo, wamulavu. Gazi nyabugari, wamuliro, baga yogoga gunsonga, ziacheba, iguswa, ubugompami, baga bambuga, igubabayumu, alimi, aba, singuzo I, bagari, singkondo, Motija, ilibana gasi, baga tambula, bafu, ibabu, baga busikwa, bubomi. Ilibamui baga tambula, penzi ya bulanga, igusuburwa, gwarunya, akunapwa, kuyungizia, kunji kuinda, bobu, kianzo, agwangwa. Elio, elio, bamui, abo, baga jisi, masugusyo, usabula, kubanapa, boonse baga janampuo, mbotu, kuinda, murushomo. Ili bonsi aba, mugu janampuo mbotu kuinda murushomo, tebe katambula jisho mezio. Leza mugu tubambila jintu jibo tumaningi, jaguti jagutagwe indiswe, jaguti bataga rondorui. Kigago mugu wana sebo, tuzunguri gitwe inkamumpati bogu, yaba gamboni, atusoe zionsi, situjerezia azibi, situramatila ilogo jabu tetete, ulitugonje igusia na muzundano, yaruga gatilo, oyo ubikidwe kumbere yesu. Kulanga kuli jeso msorozi ya sigulomia warushomos. Waronka ambo garutangaro, uruwaga bikwa umbele iliawe, wakazenda manina chingano kuba usiakwena alimwi ulikhede kujanza yalulyo yachuno yaleza Yesu upayiro wakwe ngati tata ndalisalaza lwangu Yesu wakalisalaza kumbungano nakakonza kuwata pere takachita wakasalazikwa wakati kubasalaza tata kuyinda mubwini ichulyako mbwini ino atu soyo zonse zitonyerezya ujesiru nyamona ujeseji ntujemwe kujati ziandwe ukubamba kwa ambaula jindi notere kwa ambaula oleza jiamige alia lino jiamige alia langiri ya muliro wajipairo ya useruga na kujipisya langiri ya ruyandisho ruwaleza karuji nyankuta langiri ya kulianda kuhonse okwakale nzira mboga likwa ambaula umuga nchu wako zila mboga likwa ambaula umurumi wako zila mboga likwa ambaula ulisimukopo nyokwe zila mboga ambaula kujatizia ibantu mumbungano Ilike ajipairo kuseni okuno kabela imuliru waleza uyoseruga na kujikusia kabela luyandisho waboleza uyosuga musa na abuao ujisuburu wazina uvika ajipairo kwamba mwami mbobwe ulenga mlindime muya unjaloma ulenga mlindime nguzu ziponya mwona eyo leza nchayojita leza uyojita kuseni okuno tata wesuwa kujuru wakotama mugusi wako mwimini na babo ajipairo Legera luselu wako, ali umi, au umi wapo. Tata, linombuliva, mwami inga, zeigonja kujitira mbapo, berede kujitaru wapo. Tawe mtu gonja, kujitira mbapo, berede kujita balike. Legera mtu, iwapo lino, bambe, muli wapo, oleza, lunyema oru, ndarubika ansi awa. Mwami, zegaruwe zipe, takugabi magani, ulijejo, jasiga na gunka. Njoji legera igunka, usuitarino. Oyumulaga wangu, imotete, bimi nina inkamu, ya mambani, mwami, ndagubika ansi awa. Zegagugwezi alwo, kosalazia, mulaga wangu, mwami. Andi weba angelo gababora, uli Isaya, waga jita, hindi nagati, ndimesi mromo itasalali, mawe gulindime. Iyo angelo waga siga, wagaweza rumano, akunka ujipairo, akuyogorola, magala amuliro, akwabika, umiromo yawe, akumusalazia. Leza salazia umui. Sikuwa ambaula, useni okuno, oyo wambaula kutelede, akumiza luga zianyo. Ojipa, mwami, onse, balambaruwazi abo, bagoteme awa, mubuyage obu, bantu, balambaruwazi, mbuzi bakuti madaimona alo, leza mbuli musige wago, ndatapatila, musinaria chesu, amuswe, mumuntu aumi ujiswa, ili abubaguti, imuntu aumi, utasalari, ujisimie itasalari, mibiabi, kisusi, harumi abanagazi, mbubonya, Leza kujikwisha kulimbabo. Onse aba awa ibasola igulega misanga ya tombwe. Atugogo tunini twabule. Atupobwe tunini azintu yagulianda. Leza nyanya musha moyo wabo kumuya usalala. Munzira eyo chakuti zintu ezo. Tazigabi aguyandisha irimbi kuliko onse pe. Takugabi abusena. Ulezu telogo muya usalala. Kufita wao. Leza bamba mungano inini kuba iteo jiaga muliro. Waibamba iwa busena mwamuya usalala. Ibamba kuba muliro uyaga kutinyika inyamenene ambali akubona bole mugwaleza leza talika abantu bashontu aba banini bamwanda awa useni okuno wajipa mwami onjero mnyo mnyo yabo yonse muna methodisti onse muna baptisti onse muna katolika onse muna presbyteria onse muna pentekoste onse mwami wajigwisha mumoyo wabo akubalega kubola kulindwe sunu Wajipa, tata, ndababika kulindwe, akubaba kulindwe, musinari ya Jesu Kristo. Kukusanja, wabuntu wabu, akuponya wamubiri wabu. Amen. Ndalibu siya, ajipairo, saa wasia mwuri wago, sena uli huamburi kuti, ulibikidwe aria, ikutina uli huaguti, ulibikidwe aria, kubamubetesi. Tondwe, uli mkupaila, nagamba uga, yebo uli mkupaila. Saa mkuli wako washara alia, mwesu mwjezi, saa inga wawusia nchobeni alia, ikutina ula kwenzia, tambika janzari yako, kwa amba, ii, leza, lino, ndawusia alia, wanda nuru wangu, ndawusia awa ajipairiro. Inu kujatikizia nguo, ansi mwama nino ajipairiro awa, ururi ya wangu, mwendo, sena inga wawusia alia, sena inga wasia mkuli oyu wagale, ikubi kwa alia, kwa amba, ii, kushomwa wangu, ulanga kulinduwe, Yebo gaberere wagalivali ujindi tonse notuimba antomwe lino My Lushomo, Iwangu, Lulanga, Kulindwe, Yebo, Ngaverere, Wagarivari, Oh, Mufuturi, Sibulesa, Rino, Swirira, Goyende, Negomba, Kogwisha, Bubibwangu, Buonse, Oh, Ndiregere, Kuzita, Busba Obono, Iguba, Iwago, Jagumani Nina, Atwime Matendesu, Jabule Mulogo, Nyonse, Rino Amuswiri Lagabotu, Nyonse Rino, Utabi Umwe Uswa, Uyo, Uswangana, Tagumani De, Pe, Ndianda, Mujane, Usetegana, Ogunini, Lusini Jorunini, Uyendi Nenda Mugumi, Iguabube, Iguatuzira, Itwamusinze, Yerio Mafabi, Gandhi Bungerite, Obandwe, Mwenzi Wangu, Olaidi la mutima iguwasigati, osinda misozi ya busu, eri ndilegere iguswa, usuba obuno, iguba wago, jagumaninina. Utaimbele simugobo yogwe rino, ujala mesu agu, kabira, atuimbe ujabuje, mburi mbotu nyamu na manza, esu gulireza. Ujendi, nenda, mubumi, wabube, watu sila, Twamusinza, eyo mafabi, kandi bungiride, kubandwe, mwenzi, wangu, kulairira, imutima, igubasigati, kusinda, imisozi, yabusu, Nanka, undiregera, iusola, kulea, ambali, kuswa, kulindwe, ndijisi, tata kutala, ndijisi tata, kutala, ndijisi tata, Gutala, Ankomwe, Imbi, Oh, Buzbabumi Bubotu, Njonka, Kuyomubona, Buzbabumi Bubotu, Njonka, Kuyomubona, Buzbabumi Bubotu, Njonka, Kuyomubona, Ankomwe, Imbi, Oh, Buzba Obo, Iwaba Kuba Chunza, Buzba Obo, Iwaba kuba chunza. Ibuswa obo. Iwaba kuba chunza. Ankomwe. Imbi. Ndali kuzalino mbanga iba jistata mwenyika imbi. Andibone janzari yago. Mbanga iba jisi mama mwenyika imbi. Andibone janzari yago. Mbanga iba jisi mfuturi mwenyika imbi. Andibone janzari yago. Taugabi. Imuswa angano mubotu. Taugabi. Muswanga no mubotu. Taugabi. Muswanga no mubotu. Atalambi. Ndianda kuti mujete yuntu yumwe. Lino uji hindi notu imba oru arubo. Ndianda kuti musugane manza. Amuntu wengwi munsi yanu agwamba. Mwesu mwezi. Ndigo mbele. Utegwa. Ngaguswane. Munyiga imbi. Utajijiti. Jagujita. Uganza nchijo. Mbanga ibanda iguswana. Umuyomi. Mbanga ibanda. Uswana na bonsi, awa, agoguya, sebo, masimpe, tulajita. Lino atusugane manza, umia umi, agwamba, ndianda weo uswana, mweso, ndianda weo uswana, uruba zurumbi. Lino uji hindi notu imba, ey, ndijisimu futuri, ogia utala. Kibotu, ndijisimu futuri, ogia utala. Ndijisimu futuri, ogia utala. Ndijisimu futuri, ogia utala. Hatala, ankomwe, imbi, oh, uzwa mwibubotu, njonka, kuyomubona. Uzwa mwibubotu, njonka, kuyomubona. Uzwa mwibubotu, njonka, kuyomubona. Anko mwe. Imbi. Sina ejo tajimwambi kuli mkwaka botu. Abwerete. Jesu. Kondi swenya kuji ingano. Jesu. Kondi swenya. Kuliga sensa. Kayandisi. Gabuyo. Uribonsi. Galonga. Gaguponya. Gagunka. Kuswa. Ugarifari. Yegase. Mutu onsi atambike janzari ya kwerino. Mujingano. Mujingano. Mubebulemu. Wangu. Yonse. Mane. Untu wangu. Waga wempa. Waga jane. Uriogesia. Mutala. Amulonga. Mujingano. Mujingano. Mube. Bulemu wangu. Yonse. Mane. Buntu wangu. Waga wempa. Buga jane. Uriogesia. Mutala. Amulonga. Ndamu yanda. Ndamu yanda. Kambo. Wagasanguna. Kundi yanda. Agula. Lufutugo. Wangu. Agarifari. Arungereza. Jabu umuzirino. Atukatami ya mitu Yesu. Eri umuzira Yesu. Ini mbotu. Atumulumba isye. Amanza Yesu mujuru. Gwamba. Ndagurumba. Mwami. Kukuhunabu ntubu wangu. Ndagurumba. Mwami. Kukundiponya. Ndagurumba. Mwami. Ulizionse. Soga jita. Iguleta. Iguhunwa kubotu. Uleta rufutugo. Utaurui. Ndagurumba. Mwami. Wagupa murumbo. Oyu. Wagurumba. Twagurumba isya. Kambo. Ulimubotu maningi. Ulimpana ya kukoti. Nyenyezi. Ya kubujeto. Dubari ya saroni. Yonse ziranga nisigwa. Ndwe tata. Mwana. Muya usalara. Uyo agarigo. Walorigo. Uyo obora. Arufa mpati. Omega. Ndwe umuimu botulogo. Mwendele suwalu umono. Mwenda jisugira. Ya Davida. Ndwe zionse. Ili togurumba. Mwami. Uli zionse. Soga jita. Togurumba kuchiriago. Kambori ya rumu muni. Muga siragesu. Oh, twagomba, mwami uti, uyotulegela wendela, mumu mwani. Wajipa tata, musinari ya Jesu Kristo. Amen. Chibotu, wajindi notukala, igaindika nini? Tuyendela mumu mwani. Tuyendela. Mumu mwani. Ino. Mumu mwani webega. Amubole ogo. Madosi. Amume. Walo se kwa balamu. Utumwira tonse. Masigati. Amasigu. Jesu. Mumuniwa. Amubole nubasari. Atuye imbelino. Tuendela. Mumumuni. Njoloma usari. Mumuni. Webega. Amubole ogo. Mados amume. Walose. kwa balama utumwe gara tonse masigati amasigu Yesu mumoni wanyiga amubore gumwamba muri mwami wanu Yesu mumoni wanyiga hao milangu ya buchulu yorira Yesu mumoni wanyiga nyose tuendela mumumoni mumoni muka siragangu mumoni webege amubole ogo madosi amume waluse kabalama utumwe gela tonsi masigati amasigu Yesu mbomoni wanyiga sata yuambi guli mkwagabotu mbanga yabali mkwagabotu tamiga vyo jandari ya gulino wamba ndari mkwagabotu logo muwe usarara nyonsi wa mugumba gumba paotio nzi wendela mumumoni mutaswiriri kuli jonsi nzi mumoni kiriago ndilampi abobo mpao tuendela mumoni oyu walo mumoni webega uswa ogo mados amumu waluse kwa balama utumwe gara tonsi umasigati umasigu Yesu mumoni wa lino saa ilo tajiji watumaningi uwanika mbrikuti natugonji nchopeni ujala muya usalala utumwe gara buyo tena tamuni hibobo iguni mwabu yo mbuli iguanega buyo mbuli iguti ilimu kuzwabu yo magani mabotu aswe gabulo ibulowa babasigwea awabaga fidawin aya magani mabotu amu ya usalala aswe gabulowa imuta anzugu fida Buganze bwamu ya usalala wagari Johani mbabatizi pere wakafa mbuli muntu wakasiga mwami Yesu nakamubambula wakamba wakakuti muya uyofutula bantu uzwa kwesebi ngoyo Petro a Paulo a Johane sibulesa bagapa maumi abo utegwa magani mabotu agonje kumweka bagasanganya burwabwa bo mburi basi sibi bagale utegwa juliareza liabwini ligonje kwambwa chakushomeka thawo bagauma Stefano amabwe wagagamba uga kurwana sibi wakaba nyamyarogo baka hukunga mutwe wagwe wakafida muya wakafwa eri wakaunka yosanga nabamwi jira eji pabumu arasumana na kusweka buloa arasweka buloa ayamaga ni mabotu amu ya usalala aswega buloa iburogwa basigwea awabaga fukidawini ayamaga ni mabotu amu ya usalala arazumana kuswega bulo mbawa buntu kunsi ya jipairo kulalila kulamfubuti umwami usubula abo naga jitabubi pere vyoba bambi mayo pabulo wabwabo wabumi kamuga magani mabotu amu ya usalala antomwe akupaya kwao kwa nkanda malo uzumana abyo kuswega bulo haleluya alaswega buloa ngenda kuba umwe wabo magani mabotu amu ya usalala alaswe kabulowa ibulowa basigwiya awabaka fukidawini haya magani mabotu amu ya usalala aswe kabulowa ngenda kuzonchobeni kujikamba ugiro amen oh mboji lijibotu logo bagwesu baga pabulowa babu umi babo uyoba bambi bayoji taji ntuchijonya mutapengi ulabo ora uga segero chali nolino yonjira na aguzwa balimu sangana mukanso ya mamungano animi bonse balimu gonjira balimu jata na antome bonse ere gyoba bambi abo bayo pabulowa babu umi babo uliaya maga ni mabotu amu ya usalala ekupaya wangao usalazia. Halo aswega bulo. Ii. Halo aswega. Oh, aleluya. Ayamaga ni mabotu. Amu ya usalala. Aswega buloa. Ibuloa baba sigwia. Awaga fidaa wini. Ayamaga ni mabotu. Amu ya usalala. Halo. Aswega buloa. Ma, ndiri mkwa ambuli kuti, uwe mkwa, ula tala tala, iwo yo, ambu gano. Oh, undibamba uyo uli mkwa kaputu logo, zili zionse, zili kunsi abulowa, mwabona. Muya usalala, ula andisha ikwi, ikwi nchirio, njamu ya usalala, nyo mwabona. Oh ma, ula seruga aguba agati yabantu, iusala zia zibizi yabo, ukwisha marwazi abo, ukwisha kusa guabo. Lino ndagorwa. Ugorwa mbuli mbwego nzia guba. Ugorwa muya. Rwandiche ukaririra mumoyo wangu. Tawwe magani ejo mtu. Uli onse. Chaga jita. Jiraja tirwa. Sinkondo nyogwe. Winda kubicha. Yose jamana. Mtu uli onse. Wagasora. Wamba ura. Na. Igamba. Chiri jonse. Utinanda. E. Na. Chiri. Jonse. Chaga mana. Jonse. Chasara zigwarino. Elio. Alaswe gabuloa. Ii. Alaswega abuloa. Imaga ni mabotu. Amu ya usalala. Aswega abuloa. Ibuloa. Wabasigwia. Awabaka fukidawin. Haya maga ni mabotu. Amu ya usalala. Oma mbojiri jibotu logo. Ino nchindi jibotu logo. Ulindi nye? Nanchi ndi jibo tulogo. Ulindi me. Utinato onse. Tuwaliba ambila kuswana Jesu. Mwami wesu. Ino jioba. Chindi jibo tulogo. Jindi jibo tulogo. Ulindi nye? Ijindi jibo tulogo. Ulindi me. Utinato onse. Tuwaliba ambila. Kuswana Jesu. Mwami wesu. Ino yoba jindi jibo tulogo. Mura jibo tirwejo. Nyonse. Amu wore. Oh. Jindi jibo tulogo. Ulindi nye. Jindi jibo tulogo. Ulindi me. Iutinato onse. Tuwaliba mbila. Uyoswa na Jesu mamiwis. Ino yoba jindi jibo tulogo. Njini wabi okuti lukurusho. Wajianza jagale. Ulimu mungano. Embona. Usalazi yabyo. Wagale. Ugumba gumba, jindi, jinono, jibo tulogo, jagali. Saa, tamuli mkide, igabotu. Ndiyo mulumba isya, ndiyo mulumba isya. Lumba isya gabereri, mwaka chairu wabasisibi. Amu imberino, nyose, muli isina, ngiri isi. Bola uguno, undi kwa siye kuitunga, mkwesu na veo. Eri nyose, antomwe rino, tutambige buyo manza esu. Gwe imba rino, rino, ikutina mula gonzia. Lumba izia. Gabere oga jairwa. Basi zibi. Amumu pebulemu. Nyebo. Novantu nyonsi. Kambura wakwe. Wasa njega imba. Agamwi. Dine nyonsi ambore. Ndiyo mulumba izia. Ndiyo mulumba isya. Lumbaizia, Igaverere, Waga Jairwa, Vasa Sibi, Amupe Ulemu, Nyebo, Novantinonsi, Kambo Bulabagui, Wasanjega Imba, Agamui, Amen, Eyo Chibo Tulogona. Monzi Wangale Zituba Ndijisi Kanda Gantimba Amushini Lino Ndalindira Gulangirila Agupaira Umunzi Utuba Johane, Ngwagabona, Kau, Seruga, Amen. Votologo, oh, atuimigire, kumatendesu, toonse, ndashoma, muli Ngwagabotu, muibaluge, kuswangana, sunumasigu. Dino tuyanda, iwe imbaru imbo, resu, iluagale, ilumotu, wagumwaigira. Wazinare Jesu uotama, igu waja kufugama kumatende agwe, mwami waba mikuchuru. Kiyo musamiga mushini, jindiru esu, wagumana. Chibotu, nyonsa lino, anto umwe, ya. Kusina, lia Jesu, kugotama. Kuwa, jagufugama, umatenda agwe. Mwami, wabami, ujuru, kiyo musamiga mushini. Jindiru endo, iru esu. Wagumana Zinari andisi Isinari andisi Ombole ribotu Ombole ribotu Ulangisi banyiga Arutanga rwaguchu Zinari andisi Sinambole ribotu Ombole ribotu Ulangisi Banyiga Arutanga lo Uruwago jolo. Ino jifumo jibotu logo. Ino nchindi jibotu logo. Atu otamige michu esu ulino. Waga indi kuyoga nini. Nyonse amulange. Jigamina uli Kristo ulino. Mufutuli wanu. Mwenzile abu umusi. Ngeanda kumupa gulumba. Antemba uro. Wamba mwami. Ndagulumba kapati kukukucha buntu bwangu. Ndagulumba kapati uligonse. Hoga ndi jitira. Legela muu ya wago, alindime busu wabonsi, mwami, kondenzia, kondila hirila, kondile rega, leza, apeji lelego ejo, ulindinye, ngomu pairo wangu. Dino kujindi ino tukatami demi tuesu, mugesu na veo, tumwaisye mchui ya mpairo.